Love Talk Radio.
Baramukije inshuti muteze amatwi radio itahuka ivugira i Washington DC. Turi ku wa kabiri ni tariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2022. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye, nkaba mbaye ikaze mwese. Rero muherere kuri mugoroba, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kunogerwa na gahunda za radio itahuka. Umwaka rero usigaje iminsi mike cyane, iminsi itarenze 16, tukaba dusoza umwaka 2022. Kandi nkuko twatangiye ukwezi kwa kabiri tubivuga tuti twigerageze kurangiza neza, kandi zako tuzawurangiza neza muri twese hamwe, dukomeza gukorera hamwe, dufatanyiriza hamwe, tujya inama hamwe, kuko abagiye umugambi Imana nayo irabafasha nkuko abandi bajya babivuga. Nababwira rero nti dukomereze hamwe muri iyi minsi isigaye, dukorere hamwe kandi twunge inama kugira ngo ibyo twifuza tunasengera Imana izabiduhemo imigisha kandi izadutabare. Tutangira bica cyo mugoroba rero. Ejo twarabivuze tuti Kagame mu nyungu zo gukoresha abakongomani bari mu Rwanda, mwayibonye byakomeje imyigaragambyo yakomeje mu nkambi ya Mahama. Hari n'abaravuga bati izakomeza ejo, ntabwo ari bizagarara vuba muri iyi minsi, kubera ko Kagame afite ibibazo bikomeye arimo arakoresha izi mpunzi mu nyungu ze bwite. Biragaragara nta bitagaragarira nk'uko bose barabyuka bati twakoze imyigaragambyo, bababaza bati imyigaragambyo mwayiteguye mute, bati ntabwo byadufasha igihe rwose twari twabyutse turabitegura. Urabona ko Kagame M23 RDF bari kuri pressure kandi bagomba gukomeza. Ibi ni ibintu bitaza guhagarara muri iyi minsi. Turanza kuganira none ku nama yahuje iriya brigade intervention ya East Africa ndetse na M23 bari kumwe n'abasirikare ba MONUSCO ndetse n'uhagarariye FARDC muri iyi brigade. Ese baganira iki? Kubera ko bavuga yuko no muri iyi minsi ibintu bigiye gukomeza baganira. Ese brigade ya bwite 23 bamwe bati ni ultimatumu yabahaga ko bagomba kuva hariya bitabaye ibyo gukoresha imbunda. M23 nayo ikabiteguza abantu iti muri iyi minsi iraza gukora communique ibabwira nyine aho ihagaze. Ese M23 iravuga yuko itongera gusubira inyuma, cyangwa iravuga yuko igomba kuva muri biriya bice yafashe ikerekeza muri Sabyinyo nk'uko yabitegetswe? Aya ni amakuru rero yatangajwe na M23, ariko ntabwo aratangazwa na leta ya Kinshasa. Ariko nk'uko bigaragara mu mafoto kandi byagiye bigaragara ku binyamakuru bitandukanye, nuko bigaragara yuko nyine iyi brigade intervention ndetse na mekanisme tutirengaje MONUSCO n'uyu musirikare uhagarariye FARDC muri brigade ya East Africa baba barahuye na M23. Ku rundi ruhande, mwabonye yuko Al Jazeera yamaganye yivuye inyuma baba propagandiste ba Kigali bayitiriye bavuga yuko ari abanyamakuru ba Al Jazeera. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho, mwabibonye. Politike burya ntabwo ari ikintu cyoroshye, bitewe n'uko iyo n'abanyamuziki babigezemo. Nyuma ya Kofi Olomide, Fally Ipupa nawe ati hakwiye gukora igikorwa kugira ngo komunite internationale ibe yagira icyo ikora ku bwicanyi burimo gukorerwa muri Leta ya Congo. Fally Ipupa rero nawe aje yiyongera kuri Kofi Olomide, mwabonye kuri TV 24. Fally Ipupa rero uri i Washington nawe akaba yagaragaje ibi birimo gukorerwa muri Leta ya Congo, kandi bigirwamo n'izi ntambara kaga n'agatsiko bashoye kuri Kongo. Muri iki kiganiro nangiranye na Mukiza Kingungwa ndetse na Shinga nibo turi butangirane, Komune de Barak nawe akaza kubana natwe nyuma adusanga ati mu kiganiro. Aba bavandimwe rero kabari tugiye kuba dutangiranye, reka duhere kwa Mukiza Kingungwa. Mukiza Kingungwa, ikaze mu kiganiro.
Murakoze bwana Serge, turabaramukije, turamutsana bavandimwe bose batwumva, ndamukije n'umuvandimwe turi kumwe Shinga, kugira ngo dusobanure ibibazo n'akarengane k'iwacu kakomeje kuba akarande igihe cyose ko gukoreshwa na bene wacu. Rero tukaba turi kumwe rwose kumva tubishaka kugira ngo dukomeze dufashe abari mu bibazo. Murakoze.
Urakoze cyane Mukiza Kingungwa, nk'uko ubivuga nibyo rwose, kandi abantu benshi banashimye ubutumwa bwawe watanze uti ndi hano kugira ngo nkomeze mvuganire umuturage wa Kongo, dufatanye n'abanyarwanda namwe mwugarizwa n'ubutegetsi bubi bw'agatsiko. Ubutumwa bwawe bwakire neza cyane, reka mbigushimire. Reka twakire Shinga nawe, ikaze mu kiganiro Shinga, niba mumeze neza kandi mbifuza kugubwa neza kuri mugoroba, twongeye kuguha ikaze kuri mugoroba.
Murakoze cyane Serge, turamahoro, turashima Imana, kandi murakoze kandi kongera kudutumira kuri radio yanyu. Ntabwo nk'uko umuvandimwe Kingungwa bivuze, twe twahagurutse kuvuga akarengane k'ubwoko bwacu ndetse n'igihugu cyacu, ntabwo tuzahwema igihe cyose mudushaka, turahari mu gusobanura ibibazo igihugu gifite. Murakoze.
Murakoze Shinga, ibyo byo nibyo rwose, nta gusubira inyuma, ahubwo no gutera imbere, tunahamagarira abandi bagenzi bacu, bagenzi banyu, bagisetse ibirenge, kuko umwanya n'uyu nta gihe gisigaye cyo kuwestinga, kuko utarabimenye, utarasobanukiwe muri iyi myaka irenga 25 nk'uko Dr. Denis Mukwege abivuga, uwo nawe yaba complice ku ruhande rw'abagresseri barimo kumena amaraso y'abaturage ba Kongo. Twari tubiganiriye biryo bisubiwemo ikibazo cy'imyigaragambyo irimo kubera mu makambi mu Rwanda, aho Kagame RDF 23 bitewe na pressure bafite ku ruhande rwa Communauté Internationale, noneho bati reka tugere muri ya pipinyeri, za pipinyeri uko mubitubwira, duhagurutse abaturage barimo nabo badufashe. Muri buku umunyamakuru ejo abaza ababigaragambye gati ko muvuga ngo mwabyutse mugahita mutegura imyigaragambyo, izi banderole, izi mesaje, ibi byapa mwabikoze mute? Aravuga ati twemere gusohoka tukajya gukoresha ibyo twifuza, ati najya no gukoresha umupira hanze nkaba ndagarutse, ati kujya kubyandika nta kintu kirimo gitangaje. None se n'aba ngaba muri iyi nkambi ya Mahama niko byagenze, nabo byabatunguye barabyuka bati myigaragambyo. Abanyamakuru hari uwavuze ati Scovi uturuka i Kigali akagera aho imyigaragambyo ibera, harya nawe biramutungura agahita yikubitayo agenda ku rutaro se cyangwa ahaguruka mbere yigiye kugira ngo agere aho imyigaragambyo iba igiye kubera. Harimo rero byinshi bigaragara ko ibi bintu biri koordine bikorwa n'inzego z'igihugu z'u Rwanda, kuko na permission yo kwigaragambya ugomba gusaba uruhushya. Hagusha kwigaragambya ku butaka bw'u Rwanda utamaze kwaka uruhushya inzego z'umutekano zibizi ku buryo banakwemera ko wigaragambya. Ikizima uko byagenze twari tubivuze, abigaragambije badafite permission mwabonye amasasu babashoyemo barenga 22 barapfa, abandi babyitse banyarakira bati n'abandi mwavugaga n'injoro baracyari mu magereza ntibarafungura ko bigaragambije badafite autorisation ya leta y'agatsiko. None ubwo ari Kagame RDF 23 ibintu byose biremewe gukorwa magingo ya bitewe n'iyo pressure mvuga ariho ya Communauté Internationale.
Na kababaro gatewe n'ubwicanyi turimo dukorerwa muri Congo bene wacu bakorerwa b'abatutsi bo haritwa benshi ariko menyiri cyane cyane abo ubwoko bw'abatutsi. Icyatuzanye ngaho uyu munsi rero ni ukwerekana agahinda n'akababaro tukereka imiryango mpuzamahanga.
Uyu munsi twateranye kugira ngo twamagane leta ya Congo ifatanije na FDLR ubwicanyi ndengakamere bushyira jenoside ikomeje gukorera bene wacu b'abatutsi basigaye muri Congo. Tukaba dusaba rero bityo imiryango mpuzamahanga gukoresha ubushishozi, facts zirahari zigaragaza FDLR uburyo yica abantu ibashima imitwe abandi kabanyaga n'inka igatema ndetse gutwika ibikorwa bibi nk'ibyo ngibyo. turasaba yuko bakuru bushishozi buhambaye bagahagarika FDLR na leta ya Kongo ubwishinyo bakomeje kudukorera.
Mu bindi zimpunzi zisaba nuko amahanga yashakira igisubizo ikibazo cy'ubuhunzi bamaze imyaka 26. Uyu ni kanyeshuri muyovu nawe akaba impunzi y'umunyekongo.
Ikindi cya kabiri nuko turambiwe no kuba impunzi ko twakagombye rwose gukorerwa ubuvugizi n'imiryango mpuzamahanga maze bakareba yuko twashobora gutangira kurengera cyane.
Vivre est mon droit ont écrit plusieurs réfugiés sur leur pancarte ce matin dans le camp de Kigeme. Parmi eux, Solange, l'une des manifestantes, demande justice pour les Congolais rwandophones.
Nous protestons contre la violence et les tortures contre les Tutsis qui vivent en RDC, nos proches. Moi, je ne peux pas y retourner à cause de groupes comme les FDLR, les FARDC, les Nyatura et les Maïmaï qui ne veulent pas de nous et qui nous combattent.
Nous voulons rentrer, scande quelques centaines de personnes dans ce camp de près de 15 000 réfugiés devant les médias nationaux et internationaux informés du rassemblement par les autorités rwandaises. La grande majorité des manifestants sont arrivés dans le pays en 2012, comme Jacques, ancien enseignant originaire de Massissi, dans le Nord Kivu.
Nous sommes fatigués de rester ici, dans les cadres. Pendant 10 ans, moi, je suis un jeune, je n'ai pas même une chèvre. Quel avenir, quel héritage que je vais laisser à mes...
Par cette marche, les manifestants espèrent alerter sur la situation des Congolais rwandophones en RDC. Edson Munyakarambi est le président des réfugiés de Kigeme.
Ça se voit que la communauté internationale, l'égard de ce qui se passe là au Congo, et il reste silencieusement. Nous voulons le droit de ne pas rester ici au fragile cas. Nous avons droit comme tant d'autres.
La manifestation s'est déroulée quelques jours après de nouvelles déclarations de la France et de la Belgique à la suite de celles des États-Unis demandant au Rwanda de cesser tout soutien au groupe armé du M23 dans l'est de la RDC, un soutien toujours démenti par Kigali. Lucie Mouillot, de retour de Kigeme, RFI.
Adita Huka, murumva iyi reportage yabi y'umunyamakuru wa RFI, yabi ya Radio Rwanda, zose ni kimwe. Abo twari kumwe mu kiganiro cyashize cy'ejo cyangwa bakurikiye podcast yacu yarayishize urumva yuko imwe abigaragambye bafite message imwe barasoma message bandikiwe na Kagame na RDF niyo barimo gusoma kuko urumva ko ni ibintu biri memorize bafite basoma batajya hanze y'imirongo bahawe kuko no kudenosa genocide irimo gukorerwa muri Congo nagira ngo rwose duhe n'ikaze bagenzi bacu no kutugira kandi batwandikira kuri kumbuga nkoranyambaga wa mungu turakuramukije Jean Darike wariyo turakuramukije Nsanze Felix turakuramukije Mombasa Kisumu ikaze Upundu TV welcome namwe mwese mutanga ibitekerezo byanyu mwunganira bagenzi bacu turi kumwe kuri mugoroba Kingungwa na Shinga aho tutegereje na Comrade Baraka twizere ko aza kutugeraho mu kanya kari imbere mukiza Kingungwa reka ngwere nanone ibyo twari tuganiriye bire on the record wungutse ikintu uyu munsi gitandukanye n'icyavuzwe ejo hashize kuko ibi ni ibintu bigaragara ko ibi ni biteguwe n'ubutegetsi n'inzego z'umutekano z'u Rwanda zirimo gukoresha izi mpunzi zafashwe ubunyago muri iyi myaka yose irenga 20 ziri mu makambi mu Rwanda aricyo warayise pipinyeri iri hariya mu Rwanda irimo gukoreshwa ija muri byanyu mukiza Kingungwa
murakoze bwana Serge nkuko twabivuze nijoro ijoro ryaraye rikeye twakomeje gukora intervention yacu ku bijanye n'ikoreshwa ry'abanyekongo muri ziriya ntambara jewe nabivuze ejo mvuga ko harimo contradiction igaragara iboneka rwose kuko ziriya mpunzi ziri mu Rwanda zashatse gutaha bazibuza gutaha kubera ko igihe abanyarwanda babemereraga gutaha cyari kitaragera none ubunyine barashaka kugira ngo uko bakoreshaga bariya nyine basirikare ba M23 baba bakoresha abari ko bakoresha na ziriya mpunzi bavuge ko zishaka gutaha mu gihe bashaka mu gihe u Rwanda rushaka ko izi mpunzi zitaha nico gihe zigomba gutaha donc urumva ko bafashwe bunyako ntibafite uburenganzira bo bonyine bwo gufata icyemezo cyo gusubira iwabo kuko impamvu badafite uburenganzira nuko u Rwanda rutabemerera rero ubunyine ziriya mpunzi zose ndatekereza mu Rwanda ubu impunzi aho ziri ntekereza ko ari ahantu mu nkambi zine nimba atari zitatu ntibeshe nga zitatu buriya barimo barabakoresha bashaka kugira ngo kuri iriya myigaragambyo mu gihe u Rwanda rushaka kandi umuntu taza kuri imyigaragambyo mu gihe undi yamubwiye kuyikora aza kuri imyigaragambyo mu gihe yiyumvise wenyine kakuriya babikoze bonyine bwa mbere barabarasa wanabivuze uravuga ngo mu Rwanda ntibyemewe uko abantu bafashwe bunyago nta muntu ugomba kuyigaragambya si nkakuriya kwa biriya bihugu mwabonye bya barabu bigaragambije mu myaka umwe cyangwa ibiri ishize ibo bafite kuvuga baravuga ariko mu Rwanda nta muntu upfa guhaguruka ngo akore imyigaragambyo itemewe nicyo cyatumye barashe bariya 22 kubera gusa ko bavuze ngo ibiryo nibike baravuga bati turashaka gutaha kugira ngo byibuze twicwe n'amasasa aho kwicwa n'inzara gutya abana tubareba kandi tuzoshika wenda bamwe bakire ariko twese ntitwapfira rimwe impunzi zimwe uburenganzira ubu nyine rero noneho barimo barigaragambya turabizi neza ko barashwe none ubu nyine barahagurutse barimo barigaragambya babwirijwe kwigaragambya batangiye kuririmba ya ndirimbo FPR yaririmbye ngo abatutsi bari muri Congo barimo baricwa ngo umunsi ku wundi ahubwo biriya ni kinyoma cyambaye ubusa ntabwo abatutsi cyangwa se abavuga uko bavuga ururimi rusa n'ikinyarwanda njewe niko mbitaga kuko biriya bavuga by'abarwanda foni narabivuze ejo misobanura ariko donke Congo yemerera ko bari abantu bafatwa bari mu gisirikare cy'igihugu cyacu iriya ndirimbo rero batangiye kuririmba babwirijwe n'u Rwanda ngo ntibafashwe neza ngo baricwe umunsi ku wundi biriya ni ukugira ngo bereke amahanga gusa n'icyaka inyoma cyabo cy'u Rwanda tekereza ko kitazofata kuko ahubwo abicanye twarabibonye ejo bundi kishisha hariya kishishe ko M23 wari yakoze ubwicanyi rero mu by'ukuri biriya bintu birakabije cyane kandi biratangaje ziriya mpunzi ukuntu zikomeza gukoreshwa ukuntu babashuka bakabashira mu barabara kandi atari bo babishatse ubwabo nimba bashaka gutaha biremewe ariko batagiye hariya mu myigaragambyo leta y'u Rwanda
imirabura ahitunda no kukunganira aho ngaho uravuga ngo biremewe ntabwo byemewe ahubwo impamvu bitemewe nuko nyine bashatse gutaha mu gihe igitekerezo cyari icyabo bakaraswa abandi bakabafunze iki gitekerezo cyo gutaha ntabwo ari icyabo n'umupango ntabwo ari ugutaha ahubwo umupango ni ukugira ngo insoresore zirimo hariya zibe zajya mu gisirikare kugira ngo ziramforce 23 abagore n'abana ntabo bazajya aya ni amakuru mfite ahangaha imbere yanjye abantu bambwiye bati kuki ubona abagore benshi n'abana benshi abasore n'abagabo bari he aho hatekereze mu kiza cy'ingungu
ibyo kandi byo bapanga bapanze kuva kera ntabwo uzi ko igihe perezida Bizimungu yari ku butegetsi baduhaye iminsi 6 yo kuva muri Congo bakinjira muri kuri guverineri wa Bukavu icyo gihe baramubwira ngo niyirukane abanyekongo birukane abanyamurenge u Rwanda rubwira guverineri kuriza umugambi w'iminsi 6 gusa wo guha abanyamurenge kugira ngo babe bavuye hari iwacu icyo kintu cyabayeho si juru yonyine yo kwitegura ariko abantu b'iwacu barwana iyo ntambara kuko plan yari ihari kwari ukuvuga ngo abagore n'abana bose bagume hariya mu Kibuye niho narimbihurije n'ibyo uvuze bagume aho babategurije abasore bose bagende baje kurwana intambara ariko rero izo ngizo mu by'ukuri ntizabashobokeye na biriya bakora tekereza amahanga arimo arabibona kuko uriya munyamakuru agiye kurangiza uriya wavuga igifaransa yavuze ati murabizi neza ko leta y'u Rwanda yo twigitutu n'ububirigi na Amerika n'ibihugu byose by'Iburayiya byunze ubumwe. Donc urumva ko bose bari ku Rwanda babwira u Rwanda bati ibintu mukora biriya byose turabibona turabireba ntabwo ari byo n'amahanga arabizi donc nguhiriye mu nzu ntabura hapfunda umutwe buriya Kagame arimo aragerageza inzira zose zishoboka akoresha impunzi kandi akibagirwa ko zizo mpunzi arizo yagiriye nabi n'ubu bamwe bagifunga abandi akabica akabashira hariya kwa rubanda abarasa n'amasaso masaso reyel ibintu bigaragara rero akibagirwa akagira ngo twebwe ntitwibuka sinzi sindamenya impamvu abacu bagenzi bacu bakomeza kwiyunga n'uriya mugabo twebwe mu by'ukuri abanyamurenge twagerageje kugenda bigurutege buhoro buhoro tubona uriya mugabo uko ateye turamumenya turamusoma harabo twaganirira abanyamasizwe kavuga ngo mwe mwamumenye kera buriya bariya bagize hariya kuntu bashyizeho igitutu cyo kuvuga ngo abantu bose utagenda arahabwa igihano buriya ni ibintu byo gukoresha
aho ngaho turimo turaganira kugira ngo twungurane ibitekerezo n'abadukurikiye nabo ndasaba ko bandika aba ntawe bashaka kujya ibi ni ibintu bya makosheso byo kwereka komunite internationale baramutse bavuze turashaka gutaha Kongo ikavuga iti imiryango irafunguye kingungwa dore turi kuri mugoroba dutege umbwire niba Kagame ari bwemerewe abantu ko bagenda ibi ni ibintu by'igikangisho byo kwereka Western country ko hari jenoside irimo gukorwa ariko muri aba bantu nta n'umwe witeguye kuba yajya muri Kongo kano kanya nawo kano nagira ngo simandi
ya rwose uko ntekereza nakubwiye ngo bashyizweho igitutu abo bantu kugira ngo bamarshe kandi barababwira ngo babikore kuko contradiction babikore kandi abandi barapfuye ejo bundi
nakababa
bakora
gatewe n'ubwicanyi turimo dukorerwa muri Kongo
sorry wakomeza
ya biriya bakora n'ugushaka kubwira n'izo mpunzi cyakoze barakora ikise urumva ntacyo bakora ntibahakana uwo kwanga iyo myigaragambya akayipinga ari aho ngaho mu Rwanda yagira ikibazo bamwica kuko bisha abandi rero urumva ibi ni iminyago baratetswe nta kundi bogira ariko nje ngatekereza ko hariho n'izindi nzira nyinshi ahubwo abantu bari bakwiye gukoresha zo kugira ngo barwanye ibintu nka biriya nk'ibyo bikomeza kuba abantu bakwiye kubishyira ku karubanda nicyo twavuze ngo bose twe tugihari twe tutari hariya tubishyire ahagaragara ariko ibintu birakomeye mu z'ukuri nabandekeye aho ngaho bwana Serge
urakoze cyane mukiza kingungwa no ku bisobanuro byiza utanze birumvikana iki ni ikibazo tugomba kugumaho kandi tuzakomeza tunaganira ntabwo gitaza ariko reka manze ngaruke kwa Shinga twari kumwe mu ijoro ryashize bimwe twabiganiriye nta cyahindutse message ziracyari za zindi propaganda irakomeje ya Kagame RDF 23 ko genocide ikomeje irimo gukorerwa abatutsi b'abakongomani n'icyo wumva cyahindutse uyu munsi cyane icyo ubona kitahindutse ku byo twaganiraga n'ubutumwa batangaga n'uyu munsi ku myigaragambyo yakomeje mu mpunzi z'abakongomani bari mu gihugu cy'u Rwanda
murakoze Serge yabisobanuye kingungwa ntabwo nje kure nabo cyane ariko ibyo twavuze nibyo bihari njya ntangara na leta y'u Rwanda ikantangaza pe kambivuge ndibuka igihe bwana Laurent Nkunda afashwe muri CNDP u Rwanda rumufashe niba rukumushimuta rwamufashe rukarangiza rebeliyo ye yanibuka ko ari abavandimwe bari mu Rwanda bampamagaye bigaragambije abakoreshaga amatelefone uriya murongo wa MTN wo mu Rwanda ukabatwikira amasimukadi n'abari za Kibuye ari za Kiziyo bagerageza kuvuga bamwe bagafatwa bagakubitwa uribuka ko higeze kuba n'imyigaragambyo y'ifatwa rya Nkunda niba ubyibuka bwana Serge ibyo bintu byabayeho icyo gihe aba bantu izi mpunzi kubera iki zitize ngo zimenye ko zifite ikibazo umukombozi wabo bari bafite nka bwana General Laurent Nkunda ndamukubwira mu bice bibiri bwana Serge Laurent Nkunda niwe muntu Tereberio yari ishyigikiwe n'amoko yo muri Congo Sud Kivu na Nord Kivu abantu bamubona nk'umugabo wari ufite umurongo wari ufite wenda ikintu ashobora guhindura ari abanyamurenge ari abantu bo muri Noro baramwumvaga kuko yari umugabo w'imfura ariko FPR iramushimuta imutwara uko yamutwara niyo nicyo nari nkubwiye ngo mu mpunzi zo muri Noro Kivu hari abakoze imyigaragambyo hari abasakuje leta y'u Rwanda irabacikikesha ntiyashaka no kubaha n'umwanya ngo baje mu mihanda bigaragambye kubw'umuntu wagiye kubarwanira kugira ngo abacure abatware mu gihugu cyabo ako kantu nyumve neza bwana Serge ntitondere neza ngasobanura imvugo ya CNDP yari iyobowe na General Laurent Nkunda yaravuga ko dukeneye ko impunzi zacu zigomba kuva mu mahanga aho ziri zigataha nicyo turwanira ko tugomba gutaha iwacu leta ya Kongo n'ibyumve impunzi zitahe mu byo yaharaniraga icyo cyari kirimo no mu zindi mpamvu ariko iyo mpamvu nayo yari irimo ariko umunsi Kagame afata Nkunda akamufunga bamwe muri za mpunzi bari mu nkambi bababajwe na General Rankunda ukunda afashwe ari ugiye gukora ikintu cyobakura mu buhunzi mu Rwanda mu nkambi za Kibuye na za Kigeme na za izo nkambi ziriya zose sinza nibuka inkambi ko zitwa zabo zose ko zitwa
wa mugani ni nkambi n'eshatu hari Kigeme hari Mahamba ari bari Mahamba n'iki sinzi hari Kiziba ahandi ni
ahandi ni
bagenzi bacu twandikire ko nanjye sinyamenye umubare wazo
hari za Gihembe yes
Gihembe yes
abo bose ndibaza ko umuntu wese wari mu nkambi umuntu ukomoka muri Noro Kivu ndetse no muri Sud Kivu ifatwa rya Nkunda ryaramubaje muri icyo gihe ariko u Rwanda rwabafunze akanwa rubima uburenganzira bwo kwerekana akababaro k'umucunguzi wabo waharaniraga kubatahura akabakura mu gihugu cy'ubuhungiro icyo ni kimwe bwana Serge icya kabiri iyo periode yaragira birarangira kabisa abanyarwanda bara iriya leta ya Kagame ya FPR irabisibanganya birarangira amateka ya Nkunda ashira atyo M23 ya mbere irangira rero bariya abantu kubera ukuntu babonye situation yari imeze bafunze umunyamabanga kuvuga kandi nawe bari babizi ko ari leta ya Kagame irangije M23 niyo yabarangije ntabandi kuko yabatejemo amacakubiri bararwana bararasana ubwabo bacikamo ibice imbaraga z'ikindi cya kabiri bwana Serge nihuta icya gatatu rero ejo bundi ku Kiziba twabisubiyemo ejo hashize mu kiganiro impunzi akarengane zishwe n'inzara ziravuga ataho kugira ngo twikirwe n'inzara hano ku Kiziba dukore imyigaragambyo dusabe iyi leta y'u Rwanda ndetse na Sheri badutahishe tuje gupfira mu gihugu cyacu dufite amashamba dufite amasambu niba niyo ntambara bavuga ihari tuzosangaho bene wacu tuzopfa ariko dupfire mu gihugu u Rwanda rubaminamo amasasu rurabica twahambye abantu twagize ibiriyo bitagira uko bingana ariko mbwira ngo kuri uyu munsi ngo u Rwanda ruhagurukije impunzi rubahaye uburenganzira ngo barimo baravuga amagambo ngo turamagana ngo ubwicanyi bwabukorerwa bene wacu muri Kongo ese uyu munsi nibwo ubwicanyi bukozwe kuki batabahaye uburenganzira mu gihe bahunze ko bari basize ubwicanyi n'ibyari bundi bigeze babahe uburenganzira bwo gukora imyigaragambyo mu gihugu cy'u Rwanda ibi rero bwana Serge bigaragaza iki bigaragaza propaganda ya Kagame n'ibyo akora kandi abikora officiellement ntabwo ari ibintu byihishe ni ibintu bigaragarira umuntu wese kuko
umuntu wese asubiye muri ayo mateka mvuze ahita abona ko ari ibintu biri ku nyungu za Kagame bwite. Kagame wari ubuze akantu keza bwana Serge. Kagame ntabwo ashaka ko ziriya mpunzi zitaha, kuko umunsi ziriya mpunzi zataha n'umunsi nabiri ubona ngo byabaye by'ibiganiro, Kagame ntabwo ashaka ko haba ubwumvikane hagati y'inyeshyamba za M23 na Leta ya Congo, kuko Leta ya Congo yemera ko ziriya nyeshyamba za M23 n'abakongomani. Kisegeti akagira impuhwe rimwe na rimwe akumva ko birashobora ko ari ngombwa ko bashobora kuganira kugira ngo habe umuti wo gushaka amahoro. Ariko uyu munsi ndakurahiye umutego wa Kagame n'imitego ye n'amatirimbukanya ye ntabwo azacuragurira M23 ayiteze ayiha amagambo ashira amananiza mu biganiro kugira ngo intambara ikomeze. Ntabwo abantu bose ari abantu bashikiye FPR ndetse na FPR ubwanyu ntabwo ishaka amahoro muri Congo, ikeneye ko imvura ubuzibaho, ikeneye ko haba amananiza M23 igakomeza iteza umutekano muke, u Rwanda rukomeze ruprofite cyangwa se ndashaka gukoresha ijambo ry'ikinyamurenge rugire inyungu rukuramwo cyangwa se nyine ruprofite nk'uko bivuze muri iryo jambo ry'igifaransa. Ariko nta yindi nyungu n'imwe u Rwanda rufite hariya, ahubwo njya nibaza bwana Serge, ese abanyarwanda batuye mu Rwanda, u Rwanda rwa Gasabo, abanyarwanda nta ntambara bafite, nta bitero bafite? Iyo bahora babona bino bibazo u Rwanda ruhora ruza muri politike rushirwamo ibi bibazo, u Rwanda rukiye abanyarwanda bari amahoro baribohoye nk'uko babivuga, abana b'abanyarwanda bakomeza gupfira turabashira, ese abanyarwanda, ese wa mugani ni kujya Kagame wapfutse akanwa aravuga ati uceceke, nzicisha abana banyu batwari ku rugamba, mpanga urugamba ku nyungu zanjye, mwebwe abanyarwanda muceceke, wa mugani nta munyarwanda ushobora kubivuga. Ariko abanyarwanda barababaye, babajwe n'abana babo bagwa muri M23, barababaye baratinya kuvuga, uvuga hariya Kagame aramwica yabafunze umunwa. Ariko twebwe impamvu tuvuga turi abakongomani, je suis congolais, je ndi umukongomani ijana ku ijana, mbabajwe n'ibibazo biri mu gihugu cyacu kandi biterwa na Kagame. So mu kubyiyama byose rero ibyo mvuga bifitiye uburenganzira kwamagana umwanzi w'igihugu cyanjye. Rero biriya bwana Serge, biriya byose ubona by'impunzi bakora, biriya mpunzi nta mahitamo zifite, zirakoreshwa. Niba ari abacemani b'amakambi biyo bamutegetse FPR kuma tugenda ukoresha imyigaragambyo nabyanga, baramwica kandi ntibanamenya n'icyo bamujijije, ahubwo iwe uriya chairman iwe areba inyungu ziwe kugira ngo akomeze abeho. Ariko biriya byo iriya myigaragambyo ubona, aya mafoto yose ubona bose bakora barabikora, ariko mu mitima yabo ntabwo banezerewe, ntabwo bibagiwe uburenganzira babujijwe bwo kwiyama bwo gukora imyigaragambyo ifatwa rya nkunda, ntabwo bibagiwe umunsi bene wabo biciwe ku kibuye bababuze imyigaragambyo. Ibi ngibi rero ima yabo irababaye, ntabwo iguwe neza. Urakoze bwana Serge.
Urakoze cyane, ni nabyo butumwa ndimo kwandikirwa hano, kandi reka nshima abantu bose barimo kutwandikira, bigaragara yuko tuba dukurikira n'abantu benshi bakira mu gaciro. Uragira ati komera Serge, ese uragira ngo bisaba kugira amashuri menshi muri psychology ngo ubone neza ko bariya abantu bari under pressure y'agatsiko, urebe benshi barimo ni abagore n'abana, cyo nena kivuzeho amasura yabo arafunze, nta n'umwe ubona ari ibintu birimo mu maso, ubona ari ibintu biri mu maso. Umukono w'inyandiko n'umwe kuri ziriya mpapuro ndetse zabo ubwabo zirasa. None se igisekeje nko kubona n'amaso ubona yuko bose bagambiriye rimwe, none se kuva Kigeme Muhombwa mpaka Mahama bose bafite ibitekerezo bimwe mu kiziba, naho bukera uzabona babyuka bigaragambya. Hari n'uwari ubyanditse aha ngaha muri chatroom avuga ati no mu nkambi ya kiziba barabyuka bigaragambya. Iki rero ni nko ingirwa myigaragambyo isa neza na cya gihe cya Rosa Kabuye na Karenzi bategekaga abantu kujya kwamagana basimburana. Hari twabiganira mbwira ngo babajyanye kwigaragambya kugiye cya Karenzi cyaroza Kabuye ati madamu yari atwite nta nubwo bagira isoni bati nabyuka ashaka kenda yambare ajye kwigaragambya yigaragambyiza ikinatazi aba bose murimo murabyandika ngaha hano kuri YouTube live utumwanya muri batambuka murabwisomera abandi batukurikiye hirya no hino ni ibintu biri kordone neza cyane kandi biranaza ikintu kiratangaje muri iki kintu mu myaka amaze kuri radio ikintu cyitwa genocide ya FPR ya Kagame ihora mu kanwa rwose nk'umuntu ujya ku meza buri munsi Karaveri Gatete muri Runi ni genocide niyi wodiye mwumvise buriya butumwa bwatambutse ni ejo twabumvishije ni copy paste bafite inyandiko bahawe bagomba kuvuga kimwe ntawe ugomba kubusanya n'undi mu kiza kingungwa sinzi ndabona aricyo ushaka wenda guhita wongeraho kuko iki ni ikintu gikomeye cyane mbere y'uko twakomeza ahangaha ariko turi kuri ingingo nta yindi turi bwanire ibintu shingavuze ibintu byabankunda uko babafunze nuko babarwanyije nuko babateranyije ni ibintu nawe uzi cyane wenda wa
murakoze Serge gusa ntaravuga kuri icyo cyankunda nicyo nza kurangirizaho ntekereza ko genocide y'ubutegetsi bwa Kagame permettez de terme irasa niyamuhiriye kuko amahanga urabizi iyo habaye ikintu ubwicanyi impfu niho amahanga ari kuri faranga Kagame yatinze ku butegetsi ni ukubera ko yari ashigikiwe n'amahanga kubera ko yayeretse genocide yabaye kandi kuri Baril narabivuze yari mu kapiteni yavuze mu rurimi rw'Igifaransa ngo j'ai été le dernier donc yo gutanga ubuhamya hejuru ndizera ko ako kantu nakakuhaye ubushize niwe wabaye uwa nyuma kugira ngo avuge hejuru ya attentat de l'avion donc yari Habyarimana igihe yarashwe donc il y a une préparation directement ya genocide yabaye urumva muri façon y'abantu bakurikira amateka yarashe indege kugira ngo genocide ibe kandi baramubwiye abantu ba mbere babaye mu nama bwa nyuma buca indege Habyarimana iraswa noneho
utarageraho kinguwa sorry uravuga ibintu bikomeye cyane utarageraho ukeka yuko abatutsi Kagame amaze kwica kuva muri 1994 kugeza magingo ya mu Rwanda ku butaka bw'u Rwanda ni bangaye umubare ntabwo barika kuki ntabo turabona bigaragambye bavuga bati hari genocide irimo gukorwa abatutsi mu Rwanda
ariko finally ndakubwiza ukuri bwana Serge abanyarwanda bararakaye ariko nari ngiye kuvuga iyo ndege ngo ngaruke gato nkubwire nyina abantu bose bapfuye uko yateguye biriya ngo abitegure abatutsi barapfa ariko habaye discussion mbere na Rwigema gihari yuko yashakaga imishikira kirano ntiyaja mu bikorwa kubera ko ahubwo bajaga mu mishikirano arusha u Rwanda rugakomeza rugafata amakomine ibyo byari biri Kagame ntakundi ibintu by'imishikirano byo kuganira yabivuye yabikuyeho donc n'umuntu wihariye ufite ukundi kuntu abahuture abatutsi bamaze gupfa asa nkaho abonye isoko yo gukoresha genocide abongereza batanga amafaranga abanyamerika kubera ku Rwanda basa n'abafasha u Rwanda banarufasha cyane mu bikorwa byinshi zagiye bibaho rero muri icyo kintu cy'umunyenga Kagame akomeza kwica abatutsi baruvuze hakumuza abatutsi bapfuye sibo bonyine bahapfa nyuma ya genocide hapfa
n'abahutu b'abatutsi ntabwo ari ukwirengagiza impfu z'abahutu ahubwo ndagira ngo nkwereke ko terme genocide contre les tutsi ni imari ishyushye ya Kagame acuruza ni product on the market niba ashyira ku isoko igicuruzwa cye kikagurishwa akabona amafaranga azi impamvu agikoresha ntabwo nirengagiza ko hari n'impfu z'abahutu zitavugwa ariko hano turimo turareba market deposit ya Kagame ashyira ku isoko agacuruza kandi bamatse ibihugu bakaba babyemera bakagura cyangwa bakamusupporting. Niyo mpamvu ndimo gusurinya hariya ntihagire ngo ndirengagiza n'abandi banyarwanda bahutu baba bariguyemo.
Muba muri bariya abantu bose wabonye ibihugu bitanga amafaranga yabo, Kagame avuga bambara mutumira ahantu aravuga avuga genocide, avuga uko byagenze, ashinja abantu ingambo zose, aba umuntu uraho baramuzamura bamugira igitangaza, arakura yabuye ibuye rirabyimba rigeririya. Noneho aho yarasigaye hariho abandi bantu bavuganira Kagame cyane cyane, reke mbakubwira ukuya mareta hariya bihugu z'Iburayi, hariho n'abandi bantu ku biti byazo zabo bafite amafaranga bavuganiye u Rwanda basohora amafaranga kakuri ubona abakire bo mu Rwanda bafinanshije FPR, niko n'abandi bakire mu bihugu bya Amerika n'Iburayi bagiye bafasha Kagame kubera icyo kintu cyo kumufasha. Noneho ngo bamare baza kureba basanga niwe wisha abandi benshi baruta abapfuye muri genocide, bavuga ko abapfuye muri genocide ari miliyoni imwe cyangwa 180,000 approximate. Donc ubu nyine Kagame ukuye abanyarwanda ntimurege ntimwakora mwebwe abanyarwanda bose bamaze gupfa ku ngoma ya Kagame, ariko muzabikoresereje muzashaka iyo list twe tumaze kumenya tura estima approximately ku bantu bagera kuri miliyoni zirenga 10. None tekereza ni gute waje gusavinga abantu ukavuga ngo wafashe igihugu ukagishinga mu inzara ugabafata kwabakoresha uburetwa tawuvuga tawukora imyigaragambyo mu gihugu wafashe uvuga ngo wazanye demokrasi mu gihugu? Rero ibi basanga mahanga sanga yisha abantu benshi atsikamiye igihugu, izo zose bituma none bamuvaho bavuga ati uyu mugabo ni gute yokwica abantu bangana gutya de million et de million. Serge ndakubwira ziriya mpunzi z'abahutu zahungiye muri Congo, jewe mfite amakuru ko mu gihe bagendaga bagasinyira 5,000 z'impunzi z'abahutu zagombaga kugarukwa mu Rwanda bakagenda bagaserusa gusa 500,000 ibindi 400,000 bakabyica. Ibyo zose bizosoka muri mapping report soon, vuba cyane, kandi Kagame azakurikiranwa avant ko ava ku butegetsi. Sinzi kuko azava ku butegetsi, yarabyivugiye njewe hari abahamya benshi babivuze, aravuga ngo ntabwo yurinda ko aja mu nkiko, ntabwo abitegereje kujya mu nkiko, we atekereza uko bimeze kuri abanyarwanda nabo barateceka. Abanyarwanda bamwe tumaze kubamenya Serge, nabo ntibazamureka kuriya, tugire ngo bazamureka gusa bamwihorere ngo yice abanyarwanda bangana kuriya kugeza ku munota wa nyuma. No, baramwibikiye kuriya. Ndakubwiza ukuri ko biriya byose akora panga tsikamiye abantu, igihe kizogera nabo bazihora abanyarwanda. I know that, ndabizi kandi mbivugiye hano n'abandi bose barabizi ko ariko bizogenda. Reka mbendeke aho, murakoze.
Turakoze cyane Mukiza Kingungwa ku bintu urimo kuvuga, ariko ubwo mwari muzi ko cyangwa hari abantu baba batabikurikira, nari ndi muri za research hano ngenda nsoma ibintu. Uzi ko Kongo yatangiye gusohora iki gitabo kera kuva muri 1998. Iki gitabo Livre Blanc yatangiye kugisohora muri 1998, ntabwo ari ubwa mbere gisohoye igitabo kera kigaragaza izi crime zose FPR yazanye muri Congo. Kuva muri 1998 Congo yatangiye yandika ibi bitabo, bimaze gusohoka ibitabo birenga 4 cyangwa 5, bivuze ko ibintu byose ari dokumente, ubwicanyi jour par jour, semaine par semaine, ukwezi ku kwezi, umwaka ku mwaka. Kuva muri 1998 Livre Blanc irahari, zimaze gusoka zigera kurenye, izo namaze gusoma ape nabonye ziri muri PDF amapaji 300, 400 kugeza kuri iyi ya nyuma Patrick Muyaya amuritse denifwa. urimbwira ko abaturage ba Kongo muri bicucu mu pubure ya biriya bitabo ko mwabuze ikindi mukora ugenda muri buri ntara Sud Kivu tukajya muri za Nord Kivu tukajya muri Equateri muri Kinshasa Kisangani ahantu detaye massacre par massacre ubwicanyi par ubwicanyi koma shinga nagira ngo ngwijambo nawe umubwire ko utekereza ngaha kimwe barabisobanuye bivuga ariko iki gitabo kera kimaze kubikenera umunara gisohoka eravuga ati hafi miliyoni 10 ntabwo imibare nzi neza niba ariyo exactement kuko biranagora yumva abakongomani bavuga bati ni miliyoni 6 abandi ni 8 abandi ni 10 nta mubare fatizo uhari ariko icyo navuga ariko ibi bitabo birahari bashaka gukora disiyo bakavuga bati dore umubare w'abantu bamaze gupfa nguko kanana none umugabo akaba akivugana jenoside muri Congo kandi ibyo bitabo byera izina rye ariryo riza bwa mbere shima shinga ijambo ryanyu
urakoze cyane Serge ndashimira kingungwa gusa njewe sinza nkunda kwibanda ku bintu by'u Rwanda cyane njya mbigarukaho kubera bitewe n'impunzi ziri hariya ibyo bikorerwa ariko iyo nkunda ko na mu nyambutsa mu gihugu cyacu cya Congo reka ibyo navuze nakomoje hejo reka mbivuge kubera uyu mwanya icyo gitabo uvuga buriya kuva muri 1996 no kuvuga ngo Mobutu hakurwaho ubutegetsi bwa Mobutu niyo yari ifite iriya ntambara izakozwe zose izangirijwe zose uwapfuye wese uwamugaye wese hari akantu nababwiye ngo FPR yakoze ikintu ariko njye mbitekereza ko yakoraga ikintu itazi ingaruka z'ibihe tugezemo ni ukuvuga ngo niba yarafashe leta ya Zaire ya Mobutu igakuraho ubutegetsi bwa Mobutu ni ukuvuga ngo haje kuzaho uwo bita chef d'état major James Kabarebe kandi Kabarebe amaze gusezererwa mu gihe gito ya Kabila yarishwe ni ukuvuga ngo ripoti zose zakagombye kubazwa Kabila zizabazwa Kabarebe kuko niwo muzimu ukiriho niyo bakoranye zizobazwa Kagame ni ukuvuga ngo ibintu byose ubwicanyi bwabaye Kinshasa abantu twapfushije Kinshasa twapfushije Kamina twapfushije Ubumbashi twapfushije Karemi twapfushije ahantu hose mu gihe James Kabarebe bari hariya muri kiriya gihugu abanyamurenge bo barabizi bwana Serge ibihe iyo duhuye n'ibihe twebwe abanyamurenge ntabwo tuzibagirwa ibihe abantu twapfushije mu gihe cya AFDL na nyuma ya AFDL ibyabaye bikoreshejwe na leta y'u Rwanda byose rero icyo gitabo uvuga ibyo ba Patrick Murara bandika n'ibindi byose tujuru bizagenda bigaruka kuri Kagame byanga byakumva njye niko mbitekereza ni nako misobanura ibi ngibi byose bikorwa ibyakozwe na leta y'u Rwanda hari ibintu byose byararebwaga nta kintu na kimwe gihishwe amahanga yarabirebaga nta kintu na kimwe ni ukuvuga ngo kuva kuri AFDL kugeza kuri LCD ibintu byose birahari biranditswe abanditse baranditse bari abakongomani ubona hari abasaza banditse ibintu hari abazi ibintu bakurikiranye ira story bazi ibintu byose ibi bizagenda bigaruka mu mateka bigenda bigaruka kandi byose bigenda bigaruka kuri Kagame niwe nyiri ibintu byose
aho ngaho ndagira ngo natekereze komplisi ya komunite internasionale kuko kuva 98 kugeza magingwa ya ikintu kirebana n'ubutabera ntikiba muri Congo na stabilite politike muri Congo ntibajya batuma ibasha kugeraho kugira ngo igihugu kijye ku murongo niyo mpamvu uzumva Kagame avuga ati buri gihe niteguye gutanga ubufasha bwo kugira ngo Congo ibe yabasha kuba stable au contraire abasha kuza kuyidestabiliza icyo yita stabilite ni ukuza kuyidestabiliza noneho kanavuga ati ni ubutegetsi bwa Kinshasa bwaferinze gushyiraho ururo vuro no kugira ngo igihugu kigendere ku murongo none wanareba muri kote ya y'imiterere y'ibibera muri Congo ntabwo bira bintu byakwikora ku mbaraga za Kagame gusa adafite bamatsi ibihugu bayimutegeka kubikora narimbabwiye ibyo bitabo byera ku 98 hari maze kubona ibitabo bigera kuri 4 biri mu bwicanyi ubwicanyi Denis Mukwege ubundi Prix Nobel de la Paix arimo gufata kiriya gikombe diskuru yavuze mwarayumvise amaze kuvuga ati dushyireho urukiko rukurikira biro bintu Kabila yamaze imyaka irenga 18 ku butegetsi ndavuga refisi inajamo emasiyone ikintu cyitwa justice ntigeze komoza mu gihe tw'ubutabera ari perezida meme n'urupfu rwase rwabaye ikiramico ibyo ni ibintu muzi ubwo se muragira ngo tuvuge iki imyaka 18 ya Kabila ku butegetsi ntashobora kuvuga ubutabera mu gihugu cye ahubwo barandika ibyo bitabo byera bakabibika Faci nubwo wenda tuvuga ngo inzira iracyari ndende ibi nakoze mu gihe gitoya nubwo ejo Kagame yamwica Faci yamaze kubaka nation Faci yamaze kubaka nation ku buryo Kofi Olomide yarabivuze yundi kuri Fastman Katri ati ndashima Kagame kuko yatumye abakongomani twese tuba umuntu umwe kugira ngo tudefane igihugu cyacu ni amagambo akomeye cyane Shinga wakomeza ngo Shinga wabuca inyuma uranyumva kingungwa
ndakumva neza
uvandimwe Shinga atanyumva wabukomeje
rero ukoze ku kantu baravuga iwacu ngo iyo ngo ukoze hasi ngo wabikije iwanyu gutore ako kantu uvuze ni keza cyane ka justice ya Congo ntabwo yigeze igerwaho nyuma wo kayigezeho yari perezida Kabila Lepere kandi
hari wese ugera ku kintu wese
rero urumva Kabila Lepere il était considéré comme un homme fort wa Congo waje mu buryo bwo kugira ngo abe umupatriote cyane yari umupatriote kandi abakongomani bamufashe nka Lumumba ku byo ngizo ubizi mubizi cyane noneho ngo ashike chef wa etamajoro yari mu Rwanda igisirikare cyose cyari cy'u Rwanda nibo bicaga bagakiza mu rwego rwa justice ntabwo yari yabonye umwanya wo kuyikora wo kuyirema kubera ko il était donc sous la domination yari munsi y'ukuboko kw'abanyarwanda kuko justice ntabwo yari ashobore kuyikora yabuze umwanya wo kuyikora yabuze uburyo ayikoramwo kuko gusa biriya byose kwa abanyarwanda bashakaga kwangiza isura ya Congo ku mugaragaro Congo ntiyubakwe ni nacyo cyatumye uyu mugabo bamwica nuko yashatse kugira ngo akore noneho bakabona ko yabaye umupatriote cyane bamurega ibirego byinshi yuko atagendera ku murongo wawe kugeza bamwishe rero ikintu
wenda kugira ngo gukompresa aho ngaho bamureze genocide contre abatutsi 98 nibwo bwa mbere bamureze genocide kuko harimo kuyikorera abatutsi 98
98 bari bamaze kwirukana kabarebe
exactement yari amaze kwirukana kabarebe ni nabwo u Rwanda rwahise ruvuga ati arimo arakora genocide muri Congo kandi igihugu cyari cyabaye mvayiseri bamaze kucyataka hari imirwano RCD nibwo yavukaga ibyo ni ibintu muzi kundusha bareo ngena ni muri gereza nabwo nabimenye mvuye muri gereza
bone sana
kandi twaziraga ko turi abasirikare ba FPR bateye Kinshasa turafatwa turafungwa tutazi niyo FPR na Munagane nagaciyemo entre guillemets uwari ubikomeje uti ntiyabonye umwanya wo gushyiraho ubutabera kuko igihe cye cyari kigufi cyane cyo kuorganiza igihugu ageze ku butegetsi 1977 bamwishe 2001 arwanya intambara ya 1998 kugeza 2001 nta gihe yabonye cyo kuorganiza igihugu yari mu ntambara kuva 1978 kugeza 2001 bamwishe wari ubikomeje ariko nanone wibuke yuko ikintu gikomeye amaze umwaka umwe bakamutera mu ntambara ya kabiri bamureze genocide yari afite defuraguana intambara y'amasasu n'intambara ya diplomasi yo guhakana ko atarimo kureba jenoside.
Jenoside iyo jenoside niyo twatangiye tuvuga njyewe igituma mvuga u Rwanda nuko la persone uriya mugabo Kagame personalite ya Kagame mbashaka kugira ngo nyerekane si ukundi gusubira mu Rwanda ngo mvuge iby'u Rwanda cyane ndabizi ni ukugira ngo mbabwire uno mugabo uwo ari we ibyo akora ubugoma agira ibyo akora babyinjije no mu muhungu wiwe ko ndasimbutse mvuye kuri icyo ngicyo babibyishize mu muhungu wiwe uriya mwana nyine Kabila
Josefu
umunsi umwe umunyamakuru w'Ububirigi witwa nibagize izina ryiwe yaramubajije ngo ni gute udakurikira urupfu rwa so ngo ukurikirane abamwishe uzi uko yavuze yaravuze ngo kiyatiwe le president américain witwa Kennedy ngo jusqu'à présent ngo urubanza rwa Kennedy ngo ntabwo rurakurikiranwa ngo none ngo ni gute wombaza ngo urupfu rwa data tekereza umuntu wewe iso yopfa uko babivuga nimba ari se ya je l'espère quoi ari se ariko ukavuga ngo ugakwepa ikibazo bakuba uwo munyamakuru yitwa Lakesman ngira ngo nuko yitwa n'umubirigi ni wari umubaje ico kibazo cyube ari narabibonye yamakwepa ikibazo aravuga ngo na president wa America ntacyo bigeze ngo yarapfuye ngo n'ubu ntibakurikiranye bamwisha donc bivuga ko yari complice izo zose n'aba Kongo bakoreshejwe mu kwica urabiza ba urupfu rwa Kabila rwagenze urabizi ko ari uwitwa Edi Kapé nako babeshe Edi Kapé ndiko ari wamurashe ariko uzijya ijya ntuze scenario bwa buryo bwose bwakoreshejwe mu kwica n'aba Kongo mani babikoze ariko bakabikora mu izina ry'abanyarwanda n'amatelefone urabizi ukuntu bayishanje amatelefone twarabikurikiranye cyane ibyo ngibyo sibyo turimo cyane ariko urumva aba bategetsi bombi basimbuye Mobutu Kabila n'umuhungu ntabwo bigeze bahabwa umwanya ntabwo bikoresheje bonyine diplomasi zabo zakinywe n'abanyarwanda nibo babashikiraga ahantu hose mu mahanga bakababwira ngo nimuvuge gutya nimukore ibi nimugire Kabila arazanga warapfa umuhungu we rero aza kuegzekita ibintu zose rero urumva ko uko amayishero yagiye ntabwo bigeze bahakonga umutekano uhagije cyangwa ngo bayihe kugira ngo abategetsi babashe gukora bikoresha bonyine noneho twavuga ngo iki giheka rero hano no n'imfizi zibiri ziri hano mu kibuga Tshisekedi urabona uko ahagurutse yerekanisha ikibazo cyo mu mahanga tugatekereza kwahanga hari ubutsinzi bwa Kongo buri kuko Kameme guhuza amoko yose n'ubwo u Rwanda rukomeza twamenye imigambi yayo urabyumva muyaya yaravuze ngo twamenye umwanzi ko aturega avuga ngo genocide kujya yayitangiye rugikubita akica abanyarwanda tiyaramira ya ndege ya Byarimana akayihanura genocide iratangira yamatangira kurisha genocide ubungubu bahagaze ku ishami rya genocide ntabwo yurekura ntabwo donke afite uburyo bundi ni genocide yonyine niyimukamiye niyimuha umugati niyimuha gukomera niyigira gute nico gituma umuntu ubahaye ikoresha d'une autre façon mu bundi buryo hariya muri Kongo iwacu ngo bavuge ngo genocide yabaye kandi ari we wohereza abantu kutwica mu izina ry'abanyekongo akavuga ba mayimayisi nabivuze na Red Tabara ubushize ni we ubikora byose akabikora mu buryo bwo kutwanga no kutwica nyine nkuko bimeze muri ryazina ya genocide.
Serge reka nunganire kingunga gatoya.
Yes.
Uko n'umundi yavuze narimo mvuga nashize muri nyuti sinabimenya ya nanze ko cyane mu majambo akantu Serge ikintu cyose kiregwa Kabila muri AFDL Serge garuka inyuma wibaza intambara ya AFDL ko yagenze nta ntambara yabaye muri AFDL Mobutu yaramaze ntiyaragihari igisirikare cyacitse intege nta mirwano yabaye ikaze mu gukuraho mu buto bwana Serge unyumve neza niba FPR niyo yari ifite AFDL yari yashize Kabila hariya nk'uko ubizi na amateka wenda uburyo Kabila yahamagajwe na Museveni na Kagame ibyo ni Museveni na Kagame ibyo ni ibintu bizwi ikintu bamushize hariya baramushira imbere twazizina ararwana ariko ni ukuvuga ngo icyo gihigisigaye cya Mobutu nticyari gifite imbaraga nta n'intambara yabaye rwose baragiye mu buryo bworoshye igihugu baragifata nta badatakaje n'ingabo nyinshi bwana Serge intambara ya FDL ntabwo yari iremereye ntabwo yari ikomeye so numva ko Kabila n'ukuntu yavugwaga ni umuntu rwose warwanaga ashaka guhirika ubutegetsi bwa Mobutu kandi abaturage bamaze kurambirwa ubutegetsi bwa Mobutu kuko yari amaze igihe ku butegetsi abaturage bamaze kurambirwa ubutegetsi bwe bategereje impinduka za Kabila yari umucunguzi abakongomani bamusasiraga ahageze warabikurikiranaga amakuru ku munsi wari umunezero muri Kongo muri iriya ntambara ya FDL ariko ikibazo aho cyaje kuva muri icyo bita FCD niho gupfa kw'abantu kwabaye kw'abanyekongo bapfuye ku idadi iri hejuru cyane ku bwinshi
kutarageraho kuko bijya gusa gusubiza inyuma kuko mukiza yabikomojeho turanabizi abanyamurenge bahawe iminsi itandatu ngo bave ku butaka bwa Kongo harya ninde muntu ibukavu ni yari guverineri sinzi muri ibukavu wabivuze kuri radio anababwira ko mugomba kugenda ntabwo byibuka ariko ni ibintu nasomye saferonta bite nuko bavuga ngo mwakorerwaga ubwicanyi nk'abanyamurenge ni nayo impamvu intambara yatangire mu misozi miremire niba atari histoire tugiyemo ako kantu wagakomozaho nako kuko gafite icyo kagaragaza kuri clancheri y'intambara muri Congo
icyo ntagasobanuraho bwana Serge icyo gihe njyewe nari muto ariko sinari muto cyane kuko ndibuka ko ku bwa Mobutu perezida Mobutu akiyoboye Zaire njyewe nigeze kuzenguruka igihugu cacu aho nari ntuye muri Hopra nagendaga aho bita inganji abanyamurenge batwumva barabyumva n'umwana mutoya aho bita ababembe abo bavuga batwanga twatwaraga inka zacu tukagera inganji za mirimba inganji yose tugaruka za Fizi n'ahantu hose kandi aho hari ku ngoma ya Mobutu twararagiragaho twumva dushaka inka zacu tukaziragiraho dushaka tugatemberaho dushaka mugabo nuwaza yari kuwenda yokwaka nk'amata cyangwa se akakunyaga nk'utuntu ufite ariko akagusigira ubuzima bwawe bwari ubuzima twari twaramenyereye abakongomani donc ubwicanyi bwari bukeya kuri ku ngoma ya Mobutu rwose icyo ni ikintu umunyamurenge wese atohakana nubwo hari akantu wenda ko gutoteza nk'umuntu agashaka kukwambura akantu ufite nk'umusirikare ariko akagusigira ubuzima ayo ni amateka ushobora gutekereza kuri none ugereranyije n'ubuzima turimo bwo kwishwa wifuza ukavuga ati icyampa bwa buzima banyakaga amadolari yanjye 10 ariko bakandekera ubuzima ngatambuka ntibankubite n'inkoni byibuza ariko rero ibyo byose byavuzwe ngo hatanzwe itegeko ko abantu bagomba kwicwa nje ntekereza ko byakozwe n'abarimo bategura iya ntambara yo gukuraho Mobutu ari mu buryo bwa propaganda ariko nkatwe twari batoya dushobora kubirebera mu mateka tukabisubiramo cyangwa se muzeki ngungwa
akabisobanura okay, ibyo mbonye hano muri Gugu ndakeka wenda biri authentic baravuga ngo hari tariki ya 11 z'ukwezi kwa 1996 muri site Kivu umudepite governor Luwansi Ngabo Luwabanji gives abanyamurenge residents of South Kivu 7 days to leave the area wenda kingweza kubivuga niba amazina arayo ariko nibyo nayibonye muri Gugu kuko hari amazina avugwa ya guverineri watanze itegeko ry'uko abanyamurenge mwava ku butaka bwa Congo bwa Zaire pardon à l'époque iminsi 7 ariko iryo zina ndirimo kuza sinzi niba niryo ariko kingungu wawe wenda niba ari cyo uzibaza kubivuga ariko nyuma ye wakomeza
ya yari iminsi itandatu uwakarindwi abantu bagahaguruka nuwo uwo mugabo yahawe itegeko n'u Rwanda kuko urabizi nizo bikomeza kuba cercle vicieux bikomeza kugaruka uwo mugabo yahawe itegeko aravuga ati abo bantu ufite abo bantu sabanyu kuko burya urumva nibwo intambara yatangiye yatangiye go bari batangiye kuyiprepara urumva deja ndetse abana bamwe bari deja batangiye kwambuka bari baragiye donc noneho abana b'iwacu b'abasirikare niho impfu zabo nyinshi zagiye abana bari opposant rabati twagiye mu gihugu none twongere tuve iriya wari wa mugambi w'u Rwanda muri zanzira igihumbi bavuze zo kuvuga ngo abanye nibaze abanyamurenge bose abana n'abagore bashe mu nkambi noneho abasore bagume hariya bahabwe
wenda shinga reka shinga nangize intervention ye uraza kubigarukaho kuko nagira ngo ndebe niba ariryo azina kuko aravuze ati nari nkiri mutoya ati simbyibuka ariko bibaye byiza ko ndiye muri gugu nsanze ari documentation zo muri ireni fitikivu muri 96 nizo zigaragara muri gugu magingo aya ariko hagize n'abandi badukurikira bazi byinshi batwandikira shinga wakomeza kuri ibyo barimo kutubwira kandi ubakinga avuze ati wari umugambi yavugaga wateguye
ya nibyo nakubwiraga bwana Serge abanyamurenge ibyiringiro twari dufite uretse nibyo twebwe twari abakongomani twarabazayirwa icyo gihe Kongo yitwaga Zaire kandi niba usoma n'amateka y'abanyamurenge bwana Serge mu ntambara bazabita murere twebwe twayitsinze dufatanyije na leta ya Kongo ya Zaire mu butu yari atuzi twarabazayirwa bemewe kimwe n'abandi bose kuko no mu ntambara twahuye nazo twebwe twifatanyije na leta bituma idutsindira intambara ya Murere ibyo bintu byose twe twagiye tuvuka nyuma ya Murere twagiye twisanga muri Zaire tuba mu mahoro nka paradizo haba kantu gusa ari ukuntu mu butu yari yarubatse ubutegetsi bwiwe urabona Kongo ni igihugu kinini cyane kinini n'uwagihana Kagame nibi agira byo kwica abantu byoroha bikamura agafata arabarangiza Kongo nini cyane so twebwe tuba hariya muri kiriya gihugu tubaho tuvuka nari nkubwiye ko nasuhura njyewe ndi umwana muto tukagera inganji tugahura n'abantu bakongomani abasayirwa basanzwe isanzwe ariko nk'uka wita icyo bita ubwicanyi wose nibona kwicwa muri Kongo icyo bita umuntu uguhura n'undi akakwica akaza akagusanga mu nzu akakurasa mwahurira ku musozi akakwica nta gusiga ubuzima bwawe ibintu byose byaje nyuma y'itegurwa rya AFDL byateguwe na leta y'u Rwanda ibyo byose naho urupfu rwinjiye muri Kongo kwica abantu umuntu akaza yica undi ibibazo byose n'amakimbirane abanyamurenge n'abakongomani abashi n'abanyintu n'abapfurero n'ababembe bafitanye mbere byose byabagaho ariko umuntu akubaha mugenzi we mu mwanya we mukaje muhura icyo gihuza umva mu mateka y'abanyamurenge wagiraga uwo bitumwira umupfurero n'umunyamurenge n'umubembuka umunyamurenge uwo bitumwira akamugira ifizi undi atuye aho bita uminembe agatura akava ifizi akaza azamukaza gusukura musumwira wiwe aho ni kuri Zaire yari yobowe na Mobutu ariko muri ibi bihe bya muri intambara yateguwe na AFDL ariyo yateguwe na FPR niho ikintu bicubwicanye cyaje kugeza uyu munsi niho twatangiye kugira ibibazo bikomeye kuvuga ko twari tubayeho ku ngoma ya Mobutu so icyo navugaga kuri ibyo wari uvuze uvuga ko hari abatanze amasaha tugomba kuva hariya ntabwo ari Mobutu wabitanze urabizi Mobutu yari mu bihe bibi Mobutu se kuki atabitanze mbere hose ababitanze nabakoreshaga abantu bari bafite gahunda yo kugira ngo bagumure abantu bumvise abantu ko ari ikintu kigiye kuba kibi babone ukuntu badefana intambara bagiye gukora. Njyewe niko nzambitekereza mu bitekerezo byanjye ko nagiye nkurikirana amateka ya Kongo n'ukuntu twagiye dukura tureba ibibazo muri Kongo igihugu cyacu twabayemo. Ariko mu by'ukuri ibyo bintu byose bavuga kuvuga ngo ubungubu umuntu bita umubende umupfurero umunyamurenge umunyinu ndavuga abantu batuye muri zone ya Fizi na Mwenga na ariya mazone atatu duturanye nuko bose barimo bararegereza ibingibi inzambi iyo mbigezeho bwana Serge inzambi ifata nka kuriya kwa Kadafe ubu abanyeribiya baregereta mu kugambanira uriya mugabo niko natwe abakongomani tumeze twiteze ko ngiye kudukorera ariko idutwara ku kintu cy'ubwicanyi tutigeze tubona ku ngoma ya Mobutu. Murakoze.
Urakomeye cyane. Hari ikintu nasomaga aha ngaha mu gihe warimo kugira ibyo uvuga kandi kuvuga ngo giteye urujijo wenda ntabwo ntabavuze ko giteye urujijo ahubwo harimo ukuri kw'ikinyoma. Hano baravuga ngo abatutsi bo muri Congo batangiye guhunga 94 bahunga bajya mu Rwanda. Noneho reka tubyemere ko ari nako bimeze, reka dushyiraho hipoteze tuti niko bimeze batangiye guhunga 94. None se abatutsi mu Burundi bo batangiye guhunga 94 94 bo ntibahungaga bajya mu Rwanda. Afe ijambo guhunga nyine navuga gutaka kuko hari ikintu cyitwa intsinzi. RPF imaze gufata ubutegetsi abantu baratahukaga bava mu bihugu bari barimo mu Burundi, muri Tanzania, muri Uganda, muri Congo.
None se natwe twaratahutse u Rwanda rumaze twari impunzi.
Exactly. Now you're talking about. Hano barandika ko ikitwa gutahuka kw'abanyamasisi kw'abantu bibona muri mu butegetsi ko bamaze gufata njye numva bavuye ibugana byita ngo gukaba bavuga ko bahungaga ntabwo bemera ko batahukaga kandi mu guhunga bagahunga bimutse birimo hano muri erega tujye dusoma tujye twidokumenta dusome ibi ndimo ndabisikaninga hano n'amaso yanjye nihuta muri gugu kubera ko nari ntangiye gutapa nkashakisha uko byagenze kuri ya minsi irindwi mwahawe hari ibintu bya kronoloji ndimo kubona by'amateka uko byagiye bigenda hari ikintu bavuga ngo ni uguhunga ariko guhunga ni no ku kintu cy'abantu batahaga bagapakira rwose bagataha bagaca kuri frontiere bakinjira mu gihugu. So ni ibintu rero ubona ko uwandika amateka andika amateka uko yifuza yirengagiza ukuri. Namwe bavuga ko mwatahaga mutahungaga ni nacyo kintu buriya FPR yashaka gukora. Abanyamurenge mwaratahaga iwanyu mu Rwanda ntabwo mwahunze ubwicanyi bwabo ni rw'ibisirati kinkunga ndumva ari cyo ushaka kuvuga ngaho mbere yuko twakira Barack ndakeka tugezeho.
Ya ibyo by'iwacu bwana Serge teka ntubizi ko abana bacu bagiye gufasha inkotanyi urumva baragiye nk'abamerisineri baja gufasha abandi bari abana baragiye uravyibuka umugabo witwa Verdumu wapfuye ejo bundi hano agwa hano Arizona niwe muntu wa mbere muri zano nante wabonanye na bariya barwigema ndatekereza ko nabivuzeho kandi nicyo kiganiro na kitanga wenda ndizera ko umwanya nuboneka nzamuvugaho. Rero abana bacu bagiye gufasha leta y'u Rwanda nako FPR kugira ngo kandi ngo bashike barwana hamwe n'abandi barabafasha nk'abamerisineri ariko izo ntibikuyeho nimba mbwiye hari munyumva neza mwanyumva
akumva neza
ntibikuyeho ko umunyamurenge ari umunyekongo. Noneho uko byagenze hari abantu bamwe mu bitekerezo byabo bashatse kuja mu Rwanda basa n'abatashi kubera kw'abana babo.
Nyemerera time out gato. No mu banyamurenge barahari batashye bitewe n'abana babo kuko bari bamaze kugera ku butegetsi bati duhitamo gutaha tukigira mu Rwanda ni kujye kumbwira
ya hari bamwe babifashe ni nayo politike tujya abantu tujya tuvuga ko bataga ibyangombwa byabo ku mipaka byo byagiye bibaho bakora iyo herere narabivuze no mu yandi maradiyo noneho njewe nzi umugabo umwe batwitaga bari abantu bibuvira batwitaga abanyarwanda igihe cyose batwitaga abanyarwanda ngo buke
bwana mukiza reka mfashe mukiza ataje kwituta ku kintu runaka akurikire ikintu gica kuri social media ni ikintu kikihishe akurikire ikiganiro cya Colonel Bisogo yabikoreye kuri social media avuga amateka ukuntu batabaye ukuntu barwanya intamba areke kwituta kuri ico kintu ni ibintu biri official
oya se nituta ntabwo ndabivuga nindi njewe hari radio twakora hari ikiganiro nakoranye na ambasaderi Ndagijimana uri mu bubirigi mushaka kubisobanura urumva ni ibintu bisobanutse nta kintu gihisha ngaha ko hariho abanyarwanda bashatse kubente interprete mu bundi buryo bavuga ko abanyamurenge bata ni ikosa bamwe bakoze kwagiraga ibikarite birebire simbizi uracabyibuka wenda Serge bazingura
karite
cyari kirekire bamwe bakabita harya none abanyekongo ku madwane za Kamanyura bakavuga ngo uyu yataye ikarite yiwe ngo nditahi ngo aragiye Donke iyo ni ere rimwe zagiye zikora n'abantu bagiye babikora ariko bagezeyo bamwe abanyarwanda biterwa nuko babafata kuko abanyarwanda bashakaga abaturage benshi bari bahunze igihugu babaha ama identite y'u Rwanda babaha ibintu byose tuzabayeho donke bamwe basana batashye abandi n'ubu tuvuga hari abavugira u Rwanda nk'abanyarwanda hari ibiganiro byinshi z'abanyamurenge benshi biyita ngo n'abanyarwanda b'abanyamurenge nka biriya tuvuga by'Uburusiya mubona biriya byose byagiye bibaho bamwe b'Abarusiya n'urwo rujijo ruriho ariko niyerere ni ikosa ntibikuraho umunyamurenge ko ari umunyekongo n'ubwo utwo turere twagiye tubaho ni realite ndawayitikira nicyo nshaka kugira ngo nsobanure muri urwo buryo
ugize neza shinga ndumva iyi ngingo yumvikanye ko twari tumaze umwanya tuyirimo kugira ngo turebe impamvu ikintu cyo kwitwaza ngo jenoside iraba tutangiye turebe ku 96 iyirukanwa ry'abanyamurenge iminsi itandatu mwahawe mu Rwanda bati abantu barugarijwe uko intambara yatangiye kugeza n'uyu munsi buri gihe siroga ya Kigali jenoside muri Congo ntabwo irarangira kuva 96 urabona rero rimwe navugaga nti stabilite ya Congo ntabwo irabasha kuboneka Kabila Peri ntabwo yigeze abasha gushyiraho inzego wenda ngo ashyireho ubutabera Kabila Fisi yamaze imyaka kuva 2001 kugera 2018 ntiyigeze avuga justice mvuze ibitabo byera cyangwa le livre blanc zigera kuri enye zasohotse muri Congo denonce ubwicanyi ntacyakozwe noneho turavuga iki kigabo cya Patrick Muyaya n'ibindi reka twakire mugenzi wacu Barake hari hashize iminsi kubona mwarimu mu kazi kenshi wari unakumbe kuri Raditahuka iyo utinda abantu bari gukora petition babaza ati waburi hehe ariko nizere ko muri amahoro waho muri kandi mwagarutse mu rugo amahoro bite n'akazi bamukora hirya no hino kama nyina wumva ikaze mu kiganiro cya Raditahuka mugoroba turatwumva Barake ushakuri kuri mute kandi turi kumwe ikaze mu kiganiro Ok, Barake ashakwa
agita.
Ok, turakumva. Welcome back. Ikaze harashize igihe.
Murakoze bwana Serge, nanone kuba muduhaye iyi opportunité yo kugira ngo tuganire kuri biriya bibazo byo muri karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika kandi ukabona ibintu ukuntu bimeze naho biri kugana kandi ugasanga inkomoko ari imwe. Nongere mbashimire kandi nshimire nabo turi kumwe nabo uyu munsi. Bamukiza n'undi nawe nuko nibagiye izina rye bashimire kuba turi kumwe nabo muri kiganiro. Murakoze bwana Serge.
Umuvandimwe Shinga nawe turi kumwe muri iyi minsi kuko nawe ibibazo byaramurenze aravuga ati no ngomba gutanga umuganda wanjye kandi turamushimira. Barakugize neza. Kuva ejo turimo turavuga kuri manifestation zirimo kuba mu nkambi z'impunzi mu Rwanda ni ni imyigaragambyo irimo gukorwa ikoreshejwe na Kagame RDF 23 bavuga genocide mo kuba muri Congo ni ibintu biri kordone kereka umwana wavutse uyu munsi n'utabisobanukirwa ndizera ko urimo kubikurikira nawe wenda mbere ko twa tugiye kujya ku yindi topic ariko irebana na Congo tujuru ariko ntabwo nagenda kubajije izi manifestation uzivugaho iki nk'abantu barimo kuzikora bavuga bati turimo turasaba yuko community international itarebera genocide irimo kuba muri Congo ijambo ryanyu community baraka
murakoze bwana Serge kandi ntageze aho mwari muri discussion nziza bwana Serge abanyamurenge baguye mu mutego babguye mu mutego wa moko intambara iba muri Congo itangira pretext Kigali yafashe kugira ngo itere yinjire muri Congo yavugaga yuko abanyamurenge bamerewe nabi kandi
barawusobanukiye kandi bawitandukanye nabo barawudenosa
ibyo byabaye kandi yuko ndi kuvuga pretext yo kwinjira ariko umenye ko deja icyo gihe abanyamurenge bari bari deja FPR baravuga ati ngo abanyamurenge bamerewe nabi muri Congo nta nationalite bagira ngo bari kudefanda ubwene igihugu bwabo niyo yari pretext ndi kuvuga ko pretext nzigiye byavugijwe nzabaze ekoma izo prepare tout ça noneho abanyamurenge nabo bagwa muri uwo mutego intambara iri muri kara karere yitwaza toujours ubwoko niza manifestation uri kubibona ngo un nouveau genocide contre les Tutsi umuntu akajya yibaza tout temps qui est contre les Tutsi au Congo bwana Serge Congo ni igihugu cyambyaye ni igihugu cyanjye nakibayemo nta munsi n'umwe ava yuko Paul Kagame afata ubutegetsi ndikubwira nta munsi n'umwe niyeye numva ngo bishe umuntu pouvoir yari iriho ya Mobutu ngo yishe umuntu ngo tout simplement kubera ko ari de telle ethnie Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous, comme le Congo, nous avons toujours eu un peu de l'Est. Uturuka imasisi rucuro goma kivu automatiquement wabaga urumunyarwanda noneho bikarushaho iyo uvuga ikinyarwanda bikongera bikarushaho iyo uru mu bwoko bw'abatutsi no urumva hari izo twanuza izo trois levels ariko uza kuvuga yuko ko iyo erreur je pense que ubu ngubu Felix nubwo ari kuyikorija kuza kuvuga ko abo bantu atari abakongole byari ikibazo bikaba ari niyo mpamvu abanyamurenge bamwe n'abantu b'ubwoko bw'abatutsi bamwe FPR iturutse mu Buganda igiye kwataka mu Rwanda byabahaye une occasion yo kugira ngo bajye gufatana na FPR kugira ngo batere u Rwanda noneho hakaza iyo phénomène mukiza yasobanuye abarengaga frontière bagafata bya bipapuro bari bafite ya carte d'identité y'icyatsi twese twagiraga imeze nka journal bakabita kuri frontière bagiye mu Rwanda kubera iki kora ko bumva ko umuntu ufashe ubutegetsi ni umuntu w'ubwoko bwabo nuko kukundi rero kwibeshya kw'abanyamurenge abatutsi bakomeje kwibeshya yuko Kagame ari umuntu wabo, ari umuntu uzabazanira amahoro, ari umuntu uzabavana hanze, ko u Rwanda ruzaba ari igihugu cy'abatutsi. Ubu ntabwo bari bazi yuko Kagame yaraje afite indi gahunda iri mu mufuka. Kinariye na voa n'ubwoko, ariko akabaza tujuru yitwaje ubwoko kugira ngo ashobore kugira icyo ashaka kugeraho. Noneho bamwe n'abari bari muri FPR batari bazi iyo gahunda neza, batari bazi gahunda ya FPR, nabo banyamurenge, nabo bagoyi, nimba ari abantu z'aba ajya ni bande hari abari
abagogwe
n'abagogwe bose tu abantu bose b'ubwoko bututsi nabo barishoye mu Rwanda. Donc le danger a été toujours yuko ubutegetsi buba représenté par rapport y'ubwoko. Nuko rero ivanze batanabizi ayo ma community yose aragenda ngaho wo ikigali. Nibyo mukiza avuga, hari bamwe bariyo kandi atarabana abanyarwanda, tout simplement gukora ko ari ubwoko bw'ubututsi, hari mu president w'umututsi gubabaye abanyarwanda kandi atari byo.
That's right.
Kandi atari byo, kandi nabo ubwabo iyo bageze babona ko ntaho bahuriye, plus le temps passe igihe kigenda nuho babona ko ntaho bahuri. Kubera ko kugira ubwoko bumwe ntabwo ari byo bivuga yuko mufite amateka amwe cyangwa se culture imwe. Ntabwo ushobora gufata umunyamurenge ngo ushobore kuvuga ati ngo ivi de la même façon nk'umuntu wavuye mu nkambi i Bugande. Kubera ko umuntu wavuye i Burundi mu nkambi y'i Bugande yari mu nkambi, umuntu wavuye nyamure imurenge yavuye iwabo, urumva biratandukanye. Donc icyo kibazo rero kigakomeza kigaruka muri the communauté batari gushobora kugira ngo bakirezore gutandukanya ubwoko na gestion y'igihugu komeza kuzana icyo kibazo. Noneho kubera yuko nta ntambara itagira pretext, mubonye yuko M23 birayinaniranye muri Congo, Kagame ati reka ngarure nanone ya karita y'abanyarwanda y'abakongomani ariko b'ubwoko bw'abatutsi. Mubwiye ko mu Rwanda nta umuntu ushobora kumanifesta mu Rwanda, ariko iyo ubonye umuntu umanifeste mu Rwanda ni ukuba ko ari muri gahunda ya pouvoir en place. Kandi nanone bari abantu bagiye gupfa pour rien kugira ngo tout simplement Kagame yongere asubire kuzana oro yavanaga muri Congo. Donc bari abantu bagiye gupfa pour ça, no bari kumarsha batazi n'impamvu bari kumarsha, ntago bazi impamvu iyo myaka yose bari bamaze bari muri zo nkambi nta muntu witaho. None ubu bagiye gukeka yuko bagiye kubitaho ku kibazo cyabo, kandi batazi ko kontra za ore na biriya bintu byose bari amabuye y'agaciro yaturukaga muri Congo byahagaze, akaba ariyo mpamvu batangiye kubaza. Ariko hari ikintu nakubwira bwana Serge, nuko intambara y'amoko ntabwo izongera gukunda hariya muri karakarere. Niyo ntambara twanze, kandi niyo ntambara ndumva mukiza bizi abantu bose bari gushyira hamwe kugira ngo ntizongere kugaruka muri karakarere. Ibyo bintu byo kuzana intambara abantu bitwaje amoko nibyo aba tugomba kurwanya, kubera ko hapfa abantu kandi puriya. Ndakubwira iyo ugiye ku murenge ukareba ukuntu abanyamurenge bishwe kandi bishwe na pouvoir ya Kigali, na nubu bakaba iyo batagira Perezida Félix Tshisekedi bari kumera gute ubu ngubu bari kuba bameze bate. Donc il faut comprendre le contexte ya birebazo. Il faut amaradio yose ahwari ahwari il faut que anyuzaho impuza ko nta ntambara y'amoko dushaka nanone nta by'amoko dushaka nanone kumva byo kuvuga ngo abatutsi ngo babamaze muri Congo ngo abandi babamaze ngo iki ngo abahutu babamaze batwa abanyuza no kugeza n'ubu muri 2022 nije ibintu bikivugwa nimba ari abasirikare bajye kurwana ku buryo bisanzwe bakajya kurwana aho kugira ngo batangire kuzana abana batazi n'ibyo naho bituruka naho bigana rien kugira ngo bajye gupfana none irakarita gushaka nanone kugira ngo bajye kwica abantu b'ubwoko bw'abatutsi muri Congo kugira ngo bakomeze bagire iyo pretexte kugira bakomeze bagire pretexte yo kugira ngo bakomeze muri Congo ndakubwiye yuko Bwana Serge nkubwiye hano kuri radio ubwoko bw'abatutsi abana batanga muri biriya bintu bazapfa ubusa nta kintu bizahindura muri Congo. Muri Congo harimo tellement des ethnies ko nta gihe abakongomani bafite yo kuvuga ati ngo ngo bite ku kibazo cy'abatutsi hari abandi bantu arandi moko menshi cyane nta kintu bizagira. Donc il faut absolument ko abana b'abatutsi b'abanyamurenge imasisi rucuru yuko bamenye ko bari des victimes ko amahoro yabayeho mbere bakomeze ahubwo nta kibi cyo kujya mu Rwanda nta kibi ariko kujya mu Rwanda ngo kubera ko usanzeyo ubundi bwoko cyangwa se gukora kujya kurwanira ubwoko ntago bizongera gukunda muri karakare nta n'umunsi n'umwe byigeze bikunda n'uwashatse kubikora murabona aho byatugejeje ntago bishoboka ntago bizashoboka. Niyo message Bwana Serge mubwira yuko uriya n'undi mutego bashaka gushiramo abantu bashaka kwicana none abandi bantu kandi abazapfa benshi ribande ni bwa bwoko tujuru duhora turira hano bwa bwoko buhora burira hano nabo ngabo. Murakoze Bwana Serge.
Urakoze Kingungwa. Urashaka kubaza igitekerezo cyangwa gukora commentary ishimangira ibyo Barack avuze? Ndabwo umwanya rwose turacyafite umwanya ntago turashinga azirongazi mufite umwanya twakomeza. Barack ugize neza kuko ufatiye mu kiganiro cya kimaze hafi isaha n'iminota 20 kandi intervention yawe isishimangira ibyo tumaze mu mwanya tuvuga. Ntabwo uri umunyamurenge kandi nkunze yuko ushimye yuko deo de pari baba baraguye muri mistake kandi baranitubwira ahangaha ko Kagame yabagize ikiraro ariko nyuma baza no kubibona. Noneho ndagira ngo nkubaze aseki konsere na bitwa letuti kongole bagira behavior zimeze zite bagira imyitwarire imeze zite kuko ikibazo kirangaha siroga ziri mu Rwanda turazibona abatutsi umututsi mukongomani yakwitwara ate yabatandukanya ate n'abakagama arimo gukoresha umututsi mukongomani message yabiyihe. For example hano turabona Faci ari kumwe na Moise Nyarugabo ari kumwe na Zarias Ruberwa ari kumwe na Karamuheto abandi ntago mbazi ntubimbaze aba bose abatutsi muri Congo aba bari mu nkambi zitandukanye mu Rwanda ni gute bavuga bamenye amakuru ibera muri Congo kuruta aba suko na pere Congolese tutsi notable bari muri Congo? Umututsi w'umukongomani yaba afite message imezite kuri bagenzi be? Ese bakwemera message ivuye mu makambi mu Rwanda muri Kagame muri RDF na 23 gerageza mu minota 23 aho ngaho ugira icyo uvuga kugira ngo tube twakomeza dusangira ikiganiro na bagenzi bacu?
Murakoze Bwana Serge. Ntabwo umututsi uwo ari we wese aho akomoka muri Congo Masisi Rucuro Murenge hariho hose solution ye nuko gouvernement central y'i Kinshasa nkuko iri kubikora nkuko iri kubyigaragaza yahamagaye ziriya za communauté kugira ngo baganire bumvikane kuri icyo kibazo kandi berekana yuko badashaka ibyo bibazo bya etnie. rero hakaba bari yabo barabizi bari bari hari aburi kubona yabari ya gauche ya droite ya Felix Tshisekedi bazi imikino uko imeze bazi politike ukuntu iri gukoresha bari abaturage hakaba nabo baturage bari hano a droite bafite des pancartes batazi ibyo barimo batazi byari byo kugira ngo umututsi ashobore kugira un message porteur donc ishobora kumvikana kandi agahinduka nuko twakomeza ibiganiro nk'ibi ngibi bikakomeza kubikabageraho kubera ko bayirebe aho bari ukuntu bambaye na bari abandi bari hariya ukuntu bambaye amakostume ya
azunze ngo aba bafite amapankarte ntabwo bazi ibyo arimo cyangwa ni ibikoresho ntabwo bafite amahitamo bitewe n'aho baherereye
iyo ubaye igikoresho ntabwo ubuze ibyo urimo
ariko nta mahitamo ufite
bariya bo nta yindi shwa mbwira bariya abantu bari mu nkambi nta yindi shwa bafite atari gukora biri yaba bazi ibyo ari byo yaba batabizi ariko ntabwo bafite ubushobozi ubwabo bwo guhindura iki kibazo ukuntu kimeze
barake ntabwo ari ukugucarenzira mu byo urimo kuvuga ahubwo ndimo ndumva aspiration ufite kandi ibyo bisubiyemo wabonye umuntu usa kurimo guturuka iwawe kinkunywa reba microphone yawe irimo iraduteza za echo ongera usohoke mugarukemo barake wari ugifite ijambo uvuga nihe wabonye umucakara yigenera aba bantu ni abacakara tubafate nk'aba esclave bari hariya kagame abarasa igihe abashakiye akabagabura igihe abashakiye akaboza ku rugamba igihe abishakiye izi ni pipinyeri umucakara agira ijambo ate hamwe n'umutegeka cyangwa umuyobora
bwana Serge nkubwiye ko kandi nabivuze mu zindi ibindi biganiro twagiranye iyi ni karita ya nyuma Kagame ari gukina nababwiye ko nta yindi karita ashobora kuzana nshyashya yatuma akomeza kuba ku butegetsi kandi iyi karita nk'uko ubizi bwana Serge Kongo yose nzima imaze kuyimenya nyuma mu byukubwira ntabwo bizakunda aba bana b'abatutsi bazaba libere par le combat que le gouvernement congolais est en train de mener. Kubera ko ntabwo ushobora kubakundana kubabwira ati ibyo bintu muri gukora ngo ntabwo ari byo nta yindi shobo bafite ils sont pris en otage kandi bimaze igihe bari en otage bimaze igihe kirekire bari en otage ariko avec le combat dynamisme ibintu ukuntu biri kugenda biri gukorwa n'ukuntu abantu benshi batari necessairement abatutsi bari muri izindi za etnine za tribu zo muri Congo bamaze kumenya ikibazo wibuke ko perezida Felix Tshisekedi yavuze ati ngo ikibazo ntabwo ari abanyarwanda ikibazo ntabwo ari ubututsi ubuhutu ubutwa iki yaravuze ikibazo ni regime iriho imbi y'ubwicanyi akaba ariyo iri responsable y'ibintu byose biri kuba ni ukuvuga ko le message est passé au niveau national et international donc ntabwo ushobora kongeraho cyangwa se gukuraho kuri iyo message nta kintu ushobora kongeraho cyangwa gukuraho kuri iyo message donc tout ce qui se passe maintenant ce sont des manipulations iza manipulation kugira ngo bongere nanone bagaruke erega iyo umuntu azi gukina umukino kugira ngo awuhindure birakomera kandi Kagame ageze muri fase nta wundi mukino mushyashya ashobora kugarura mu mukino akina nta wundi mukino ashobora kugarura kuba ari umukino wo kwica ari umukino wo kubeshya ari umukino w'amoko uzarebe tout autour de lui tout autour de lui vous arrivez à quel type de genre abari kumwe nabo kandi na biriya byose abari gukora ni igitabo bamwandikiye ntabwo ari wowe wenyine ubikora birabintu afite abakonseye bamubwira ati ngo ngo dukore gutya na tongere dusubiremo gutya na gutya ariko aba bakonseye amaranye nabo terma imyaka nabo nta kintu gishyashya bashobora kumuzanira nta kintu gishyashya na kimwe bashobora kumuzanira or ibintu bikugenda bihinduka abantu bari kugenda bifata mu bundi buryo abantu bari kugenda biprepara par rapport ibyo bintu kandi bwana Serge ntabwo tuzaba turi nko muri 94 tuzakora uko dushoboye kose kugira ngo ubwo bwicanyi bw'amoko buhagarike murakoze bwana Serge
urakoze cyane comrade Barack iki kibazo cyari très important abantu bacyani kaganga bakibaza hari ikindi kibazo gihari shima wabunyumva shinga wabunyumva
ndakumva bwana Serge
mugenzi wacu kingungwa hari zayiko zirimo kugaruka kingungwa wabutwumva kingungwa ratumba
sinzi ko munyumva nagize kibazo cya muranyumva
ubu turakumvise turakumvise bigumye
nagize nagize kibazo cya ekuteri zanje
tukazivana mukavugira no kuri phone wenda sinzi niba byakunda nubwo utakiriho video
kugira kuri okay nicyo nari ngiye kuvuga kandi
gira vugira kuri phone sinangwa kugira ku kamera ikingenzi ruko twakira amajwi yawe kuko
bana Serge I think nize yasobanura giye kuzikuramo buriya
okay nazi kurema kuko mugiye tuvuga urumva zayiko z'amajwi yacu zigaruka shinga wari ugifite ijambo hano we nange mu ijambo hari ikibazo cyabaje guhangaha ku muntu umwe udukurikiye kandi n'abanyarwanda benshi babigarukaho wa mungu arabaza ati atubabaza
Joseph mukiza ari kuvuga ariko ntabwo turi kumwumva
oh okay mukiza arimo aravuga reka mukiza waba utwumva
ndabumva neza nari ngize ngo nsobanure barake iza sobanu muranyumva
turakumva
wakomeza
bose shingiye barake avuze neza cyane hari amakosa abanyamurenge bakoze bishaka kugaruka aya mbere nariya yo guta yo kuvuga ngo baratashe kosa rinini ikosa rya kabiri niba mugihaye munyumva neza nuko umunsi kabarebe yirukanwa na Kabila Le Pen akemera gusubira mu Rwanda karaharubirwa nyarugabo bakamukurikira iririya ni kosa rimwe cyane tumye abanyekongo bose batwibazaho byatumye abanyekongo
ntabwo yagiye bugera ntabwo yagiye iwe
inde
taga bugera yari ministre nawe
ya ariko bugera ko atagiye ntibikuye icyo ni ikibazo gisanga ikindi kibazo cyabayeho abanyamurenge batashe bagatama amarangamuntu yabo bakagenda bakavuga ngo baratashe jewe nzi umugabo w'umunyamurenge bamwise umunyamurenge ibuvira bahoraga batwita abanyarwanda ngo bamwite umunyamurenge akubita umugabo w'umupfurero amukubita inkoni aramubwira ati iyi myaka yose twababwiye kutwita abanyamurenge none twababwiye kutwita abanyamurenge murabyanga none ubu ngubu niho ukinyita umunyamurenge kandi igihugu cyafashwe bivuga ko niyerere nabivuze mbere y'igihe nabivuze ku maradiyo yandatandukanye ko twakoze deserere uwo mugabo avuze yavuze tudashaka kugira ngo bishobodiyo y'umunyamurenge aravuga ngo mureke Kagame atwike ngo ni mwene wacu ariko Serge isasu rya mwene wanyu n'isasu ry'umwanzi wawe zose ntibijyana kimwe
deogratias bugera
muranyumva ariko neza aho ngeze
kumva wakomeza
ndashaka kubabwira ko abakoze amaherere niba abandi bakomeza gukora desere kugeza n'ubu nyine bugera we ntiyagiye ariko bugera nawe afite yandi izindi nazo details no kubwira mu bindi biganiro njyo navuze karaharuwe rwanyagabo atashe bakurikira abarebe Kabila kavuga ngo bombi bafite inyinya karaha nande nuri bombi na umwe ni umunyarwanda undi umukongomani ntimubiyibesheho Kabila yabivuze ndaza
yaravuze ko karaha na kabarebe bafite inyinya ariko umwe ni umunyarwanda undi ni umukongomani
undi ni umunyekongo bivuga ko na amaherere twe twakoze kugeza n'ubu nyine tukifite mahoro iyi mahoro yahano izakutinga u Rwanda kugeza ubu nyine ikoreshwa n'u Rwanda kugeza ubu nyine tubwira ngo bagiye mu makosa atumvikana tubwira ngo bayobeje abanyamurenge nibakomeza kuvuga nicyo cyatumye tuza ku maradiyo tubabwira ko uriya mugabo ntabwo avugira abanyamurenge ntabwo avugira abatu ntabwo abakunda niwe wa mbere ubanga kuko iyo aza aba yara abanyamurenge aba yara bakijije ntabatumeho rero itabara ntabatumeho mayimayi ntabatumeho wa mu guverineri ngo baduhe iminsi ngahe ntabwo inepadinye ntabwo akwiriye kurengera abatutsi arabesha niyo gemu ya nyuma kuko Barake yarabivuze ubu karapfunda imitwe hirya no hino ashakisha uko agira aragerageza warebe ko umunota wa ku munota ntabwo bizamukundira twamaze kubimenya n'aba banyamasisi bakeya asigaranye nabo barabizi bamwe bakisemo kabiri harimo bamwe bazumva baravuga bati mu by'ukuri ibi bintu mwatubwiye inshuro nyizingana gute twamaze kubimenya mu by'ukuri Barake yari kwavuga umugabo umwe yaravuze ngo yaba ngo abantu bose barabzawe na nyina muracyari ko mu nyumba
umva neza
biyaba abantu bose nyina ngo ateka neza ngo azavuga neza numvise Barake ahubwo wogira ngo yazawe na mama wogira ngo karavuga ibintu byose zakumva analize cyane
ukongomani mwene wanyu
icyo kintu ni ukuri mucumve cyane ni amakosa twakoze ariko dushaka kubwira abanyamurenge batazayasubiramo igihugu cyacu ni muri Kongo imipaka yakaswe kongomani buzuye Kagame ngiye wuza ngo ejo bundi ubwaje ejo bundi ngo afite izuru rirebire ngo twumve ko tumukurikira no ni umumbweshi ni umunyakinyoma uko yatangiye mu Rwanda twarabimenye turashaka kumupruva le contre mugani wa murakoze
murakoze cyane Kingongwa ariko urebe neza microphone yawe nanone dore nkuba mayiko ya ndumva amajwi yanjye mu gihe mvuga urebe ko byakemuka nushaka kuvanemo iyo headset tukomeze shinga hari ikibazo cyabajijwe ngira ngo wenda usubize mu gihe kigufi cyane kigufi kuko ntabwo ari ikibazo cyo kuganiraho uwamubwiye yabazaga ati yabazaga ngukira yabazaga kuba kuri bama pardon ubutumwa burihera munyemereye musubiremo muri message yabazaga wabaza Serge tukumva icyo abivugaho gitwaza n'amasasu n'abanyarwanda n'abakongomani ni igifuzo kigufi cyane rwose aba bapasiteri n'abanyarwanda n'abakongomani
okay ndagusubiza kuri gitwaza ni umunyamurenge ni umukongomani by'amasasu ntabyo nzi murakoze
koze cyane ngize neza rwose guhita gusubiza twihuta nta kibazo rwose kindi narenzaho ubwo mwe mwabyandikaga muri chat room hano murabonye igisubizo munyemere gato tugaruka hanga gato kubera ko ndagira ngo ingingo dusigaje iminota 15 ibintu byose twaganiriye politike ya Congo ari nayo mpamvu Barake yavugaga ati Tshisekedi ibintu binagomba kubirangiza nibyo rwose kubera ko politike ya Congo irashaka kurangiza bino bibazo byose mutubwira tuganiriye aya masaha yose ni nayo mpamvu ubona ko muri diplomasi faci ashizemo imbaraga nyinshi kugira ngo ikibazo kirangire burundu kandi kirangire burundu ku mukongomani we waba uri umututsi waba uri umushi waba uri umurega ubwoko bwose Faci afite gahunda kuri kino kibazo muri Congo kizi intambara atitaye ku moko yanyu mwese ko turi kumwangaha ninge munyarwanda nyenyere mwese muri abakongomani ubu rero kuba ndo munyarwanda mwe muri abakongomani ibibazo byose n'intoki zose ziratunga ku Rwanda nange ziba zindeba nubwo naho dore naka gatsiko ariko tuba twumva ibyo mutubwira kandi niyo mpamvu dukorera hamwe bitewe nuko natwe uriya mwicanyi atugeze habi Christopher Tundura yarabisobanuje ubundi biryo yabisubiyemo mureke dufata akanya gato tunywe n'amazi tuze dukomeza tumaze kumva inyito ya Christopher Tundura
et du gouvernement d'ailleurs apaiser davantage la communauté internationale sur et du gouvernement d'ailleurs apaiser davantage la communauté internationale sur le discours dont on parle de haine tenu contre les rwandophones qui seraient menacés en RDC en affirmant solennellement ce qui suit. Le peuple congolais n'est pas contre le peuple rwandais. Un peuple frère avec lequel il est condamné à vivre pour l'éternité. Seulement, il s'insurgera toujours contre les dirigeants belliqueux aux velléités hégémonistes qui s'évertue à transformer l'est de la RDC en zone d'influence et de libre exploitation où ils pillent à satiété ses ressources naturelles. Les Congolais combattront de toutes leurs forces cette race de leaders d'où qu'ils viennent, ennemis de la prospérité, du rayonnement de leur pays, de la coexistence fraternelle entre le peuple et de la paix dans la région des Rwandais. La solution des problèmes des citoyens congolais à quelques communautés qui lui appartiennent relève de la compétence exclusive des institutions congolaises. Le destin de Congolais, dit rwandophone, ne se jouera jamais ailleurs en Afrique ou dans le monde qu'en RDC dont ils sont des nationaux. C'est donc de l'imposture et de l'instrumentalisation de nos compatriotes que de se positionner en défenseur de leurs intérêts en agressant les pays dont ils se réclament la nationalité. Les interférences des dirigeants rwandais dans les affaires intérieures de la RDC ne résoudront aucun problème congolais. Bien au contraire, elles attisent des tensions intercommunautaires au Nord Kivu et fragilisent l'unité nationale du Congo, notamment en donnant l'impression à certains Congolais qu'il y a d'autres qui sont portés par des pays étrangers contre leurs concitoyens. Cela est dangereux et compromet toute possibilité d'établissement de relations de bon voisinage, de coopération entre la RDC et le Rwanda. J'appelle l'attention de nos partenaires extérieurs, de la communauté internationale, de ne pas tomber dans les pièges de cautionner directement ou indirectement de telles interférences. Imaginez qu'en Afrique, continent fracturé en petits morceaux par la colonisation, chaque État s'octroie le droit d'intervenir sur le territoire d'un autre au motif qu'une partie de sa communauté serait exposée à une menace. Ça n'en finirait jamais en Afrique parce que tous nos pays ont des populations transfrontalières. C'est très important.
Rwanda believes that the quest for long-lasting peace in DRC cannot be achieved by spreading a dangerous and false narrative which exacerbates the problem and puts lives at stake, at risk. Furthermore, power forums by some countries are counterproductive to the ongoing African regional efforts and must cease to allow African regional processes to succeed. Madam President, Rwanda has made it clear that the conflict between the M23 and the DRC government is an internal matter. Therefore, Rwanda should neither be a scapegoat nor equated to M23. This distortion only masks the real problem and accountability of those who should be answerable for addressing the root causes and drivers of the conflict in the DRC. A lasting solution requires the responsibility to be placed where it belongs. Madam President, much as you agree with the Secretary General's report that the sovereignty and territorial integrity of the DRC should be respected, questions remain unanswered. First, when are we going to address the violations of Rwanda's sovereignty and territorial integrity by the DRC, which occurred on several occasions as verified by the expanded joint verification mechanism? This year alone, cross-border sharing on the Rwandan territory took place on the 19th March, 23rd May, and 20th June, which was followed by the violation of Rwandan airspace and territory by the DRC Sukhoi 25 fighter jets on 7th November 2022. Second, when is the international community going to address the persistence of the FDLR and alliance between FRDC and deadly armed groups, including FDLR, a sanctioned genocidal terrorist group made up of remnants of the force that committed the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda and known for spreading genocide ideology? It is surprising that the SRSG, Madame Binta Keita, in her statement, has mentioned all the key rebel groups in DRC, but not once mentioned FDLR, which is sanctioned by this council. I don't know if it is an omission or deliberate or feels that it does not pose any threat to any country. Rwanda has for decades expressed concerns over the FDLR, including its support by DRC and its collusion with their national army, the FRDC. This alliance between FRDC and FDLR was responsible for several attacks on Rwandan territory and skirmish attacks that claimed the lives of innocent civilians. Madam President, Eastern DRC has more than 130 armed groups, actually 132 in the last count, both local and foreign. Still, the international community remains concerned with only one armed group and ignores the rest, many of which are far more dangerous, including FDLR, a genocidal force that was sanctioned by this council. As mentioned above, military capabilities alone are not enough to resolve the problem in DRC. But more importantly, it requires political will for an inclusive dialogue, implementation of the signed agreements, and addressing the lack of accountability. On the disarmament of the armed groups operating in the DRC, especially the foreign ones, we remain concerned that the issue is not given enough attention and support. Yet their presence in DRC forms the core of the problem, as raised in the ongoing regional mediation efforts. Madam President, hate speech against Rwandans and any Kinyarwanda-speaking communities in the DRC has recently intensified, as reported by the Undersecretary General on Genocide Prevention, Madame Nderitu. Hate speech hate speech does not only undermine social cohesion and peaceful cohabitation, but it also endangers lives, as we have seen in recent months. But unfortunately, hate speech is becoming a way to gain political power and therefore a reason to perpetuate this violence against ethnic minorities. In this regard, the issue of ethnic minorities and ethnic cleansing must be a top priority on the UN Security Council's peace agenda on the DRC. Madam President, we are appalled by the silence of this council on the hate speech, xenophobia, and the killings targeting the Congolese Tutsi population, which has escalated. On this note, we thank the Secretary General's Special Advisor on the Genocide Prevention, the Undersecretary Alice Nderitu, for condemning and pointing out these ongoing atrocious crimes. We also thank Kenya on behalf of the A3 to elaborate on this issue of hate speech in their statement of today. You have all heard the call of DRC political leaders, military leaders, church leaders, and civil society calling for the killing of what they call enemies, traitors, infiltrators, unwanted, or foreigners. Rwanda calls on the elected members of this council, particularly the A3, to not ignore the incidents of atrocities and the crimes against humanity committed against people because of who they are, how they look, or their ethnic group. This council should never again allow itself to reproduce the silence of the council 28 years ago, which passively watched the rapid, systematic, and most widely broadcasted genocide that took over 1 million human lives in Rwanda. During that time, 28 years ago, only three elected members of the UN Security Council, namely Czech Republic, New Zealand, and Nigeria, spoke out while other council members remained silent in order not to anger the genocide regime.
Padita huka ngaingo korero woni Claver Gatete muri Loni ubwo nyene yafataga umwanya apushing agenda ya genocide tumaze umwanya ubu turavuga rero diplomacy mu nama ya US Africa Leaders Summit iteraniye Washington DC aho nyene Fachi uyu munsi ku ijambo rya mbere yavuze tutarabona ryose ariko atari indimi yahise avuga ku bibazo bya conflict cyangwa intambara kaga yateye muri East ya Congo n'impfu zirimo kwabera ari nabyo mubona Fally Ipupa yongeye kugaragaza silence ya communauté internationale face aux tensions des armées d'arrest de la République démocratique du Congo aho nyine nawe yagaragaje ikintu cya hypocrisie ku miryango mpuzamahanga cyangwa Western country. Inama ya USA African Summit hari ibintu byinshi cyane buri gihugu kiba gishobora kugaragaza nyine ko gishaka kurubinga. Fachi arimo arakora amanama atandukanye. Badewe reka ngere mbashimire rwose abakongomani ndabakunda pe kandi reka mbakunde n'igihe kuko ntabwo twari twakabona umugabo uhagarara imbere y'akaga akamubwira ati ni we kibazo ni wowe uri diabolique en fait nkuko Fachi yabyivugiye. Abandi bati ni Fachi Beto, abandi bati ni na fondation. Fondation ni umusingi wa Kongo hejo hazaza. Fachi Beto Fondation nkuko abakobwa barimo kubivuga baravuga yuko ibintu arimo gukora si muri diplomasi bikwiye guhabwa agaciro. Nagira ngo kuri hano rero minota dusigaranye turebe muri diplomasi ko bihagaze magingo aya duhere kuri iyi nama ya USA Africa Leader Summit ibirimo kuba ibyinshi ntabwo birandikwa ariko amanama arimo kuba ku ruhande hari aho batubwira yuko Fachi agomba gusaba Joe Biden kuba u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano. Nanone twagiye tubona akaga ku rundi ruhande we yibereye mu nama ngo zo kujya muri NASA ubushize yatubwira ngo ni satellite bajyaga bajyana agasatellite mu kirere none bagiye mu byogajuru twabonye tubone ngo ibyo basinye ariko ibyo ntacyo bitubwiye. Ikingenzi kureba aha ngaha diplomasi zirimo gukorwa ibindi bihugu birakora ibyabo. Aha rero niho hakomeye. Nanone turavuga kuri iyi nkuru irebana n'iyi Special Brigade ya East African Community yagiye guhura na M23 ejo hashize aho bavuga yuko nyine iyi mekanizime conjoint de verification iri kumwe n'iyi brigade n'ingabo za MONUSCO ndetse n'uyu musirikare uhagarariye FARDC bahuye na M23 ikibumba. Ibyo baganiriye ntabwo bitangazwa ariko abantu baravuga bati FARDC ntabwo yakwemera kujya mu biganiro na M23 kuko ni itegeko ryafashwe n'igihugu cya Congo. Usibye Fachi nka perezida wa repubulika sena ya Congo inteko ishinga amategeko ya Congo abaturage notable bose muri Congo basabye leta ko cette fois nta biganiro n'inyeshyamba ndetse n'abamvayiseri bava mu bihugu by'amahanga. Kuba rero twabona ko iyi brigade yaba yaraganiriye na M23 ntabwo ari ngo ni dialogue nk'uko babisabaga ahubwo benshi baravuga bati ni ultimatum. M23 ikavuga yuko nayo ngo yitegwe gusohora itangazo muri iyi minsi kandi ivuga yuko ngo hari icyizere ko hari indi nama ishobora kuzaba ya kabiri ariko nta makuru yanda aruta aya ngaya wabona. Ibi byose mubona ni M23 yabitangaje kugeza magingo aya ku ruhande rwa Congo ntacyo baratangaza ariko umuyobozi wabo uhagarariye ingabo zabo muri iyi brigade akaba yari kumwe n'uyu mu generali uyoboye izi ngabo z'iyi brigade ya East African Community ndetse na MONUSCO ndetse n'iyi mekanizime conjoint de verification hariya ikibumba. Ikindi ngira ngo tuganireho abapropagandiste ba Kigali Albert Rudatsimburwa, Marc Hugans niba ariko yitwa w'umubirigi, aba ni bamwe bamaganaga ejo Patrick Moya yavugaga bafite baje bava ngo ni abakozi ba Al Jazeera. Al Jazeera mwabonye ko yitandukanyije nabi iravuga iti aba ntabwo tubazi. Nimutekereze abantu bagenda ku izina ry'ikinyamakuru runaka badafite credential yacyo, badafite ubutumwa bahawe. Iyi ni mafia. Aba bantu b'i Kigali bafite ibintu byinshi bakora biyitirira cyangwa biyitirira abandi bigafata bigakomeza. Bagiye hariya aho M23 yafashe bitwa ko ari abanyamakuru ba Al Jazeera. Al Jazeera nayo ikaba yabamaganye, aho mu itangazo yasohoye munsi tariki ya 13 igaragaza yuko abantu atari ababo. I can confirm that person that the person in question, Marc Hugans and Albert Rudatsimburwa, do not work for Al Jazeera. Ibyo birahagije nta kindi. Aba bamafia ba Kigali ntabwo bakorera Al Jazeera. So ni ingingo shatugira ngo tuvugeho twihuta, buri wese azikora ku manteri, tukaba twatandukana kuri uyu mugoroba. Reka mbere kwa Comrade Black, wenda niwe tutatindanye ko yaje atinze. Comrade Black, izi muri eshatu inama ya USA Africa diplomasi yakorwa ku ruhande rwa Faci, tukavuga iyi nkuru ya kabiri ya brigade yagiye guhura na M23 byatangajwe nta bihari ntabwo tubizi, ariko benshi baravuga ati ni ibitumatumu. Tukavuga n'ibi Al Jazeera denonsa aba mafia ba Kigali bayitirira bagiye mu bikorwa byabo sans autorisation leta ya Congo. Ijambo ni ryanyu Jacques Barak.
Murakoze Bwana Serge, nanone ku ijambo. Reka mbanzize kuri icyo cya nyuma cy'abagabo Marc na Albert. Bwana Serge, u Rwanda rukoresha abantu, kandi nk'uko bimaze kugaragara abenshi nababye ko benshi ari abamercenaire.
I'm sorry, barakareka nkongera kandi kugira ngo wenda kajye wundi rekodi ku bantu batabizi. Uyu Marc niwe wanditse inkuru avuga ngo isano y'ubutegetsi bw'i Kigali na M23 bafitanye isano yuko ari Abatutsi. Ni bamwe niwe yaritikire mwabonye bemera ko ari Abatutsi ku bandi Batutsi. Ni Marc wayanditse uyu witwa ko ari umubiri.
Donc urabona yuko kamem bageza aho barana izurpa biyita ko ari abajournaliste ba Al Jazeera. Wabonye ko Al Jazeera yahise yandika yuko abo bantu batayikorera. Bishaka kuvuga ngo iki? Bwana Serge, hari ikintu abakongomani bakora abanyarwanda mwe mudakora. Iyo babonye hari un danger, bakabona ko hari n'abantu bari implique muri ibyo bintu, babishyira ku gasi, biragaragara direct. Donc abanyarwanda nabo bari hanze bagombye kugira iyo rapidite, surtout que technologie ubungubu ibipermeta yuko gahunda zose za FPL ziri gukorwa, yaba ari mu gihugu yaba ari hanze, harimo abafreker, harimo bari abohereza bajyanye utuzi tukamunyuza, bari bose baba bari kugenda hariya hose, abantu bakajya bamenya ayo makuru instantanément kandi live. Uriya mugabo Marc ukarishakisha ukuntu yageze mu Rwanda, abamuzanye abakorera, uhita umenya ibiri kuba mu Rwanda. Urabona ikibazo kiri muri Europe na Qatar. Rero urebe relationship ihari entre Kagame na Qatar. No, wibaze ibikorwa mu Rwanda bingana gute. Donc déjà biriya biri kwerekana ko uri Albert we ntaga irira sura ryo rirajwe kamembe, ntaga ari ubwa mbere yagaragara kuri za social media. Donc
nanone umbabare kugutse mu jambo ko ndimo ndibuka ibintu byinshi harya muri ibuka mbere ya kudete mu Burundi Albert ajya gukora ngo raporo investigation harya ni muri rweru cyakiyaga cyarweru avuga ngo imirambo iraturuka mu Burundi abarundi nabo bati imirambo irava mu Rwanda Albert ngo ajye gukora ngo investigation yahe imirambo yaturukaga kandi nabantu banirwaga mu Rwanda uribuka icyo kintu cya investigation Albert yavuze ngo yagiye gukora muri rweru abarundi bakamwamaganira kure bavuga bati ni imirambo irimo kuva mu Rwanda yabaga iziritse mu kiyaga cya Rweru niba mubyibuka nanone ku rupfu rwa Rwigara ko yari ahibereye ngo Rwigara ngo yaragunzwe ngo nari impari uyu Albert ni umwe mu bantu ba Kigali uri mu bikorwa by'ubwicanyi bwa RPF ahubwo abantu mu muhe distance n'akato gakomeye
oya ahubwo ni mumwegere mumubwire mushyire amashusho hari partout musobanure n'abakongole
naramwegere reka ngiye mbivuge nta soni twahuriye muri manifestation nyinshi kuva mwaka wa 2011 kuva muri 12 radita ko yatangira za Rwanda Day nagiye mpura n'uyu mugabo rwose n'umugabo uba wumva n'ibi navuga atabyumva uba wumva ari umuntu uri aho ngaho gusa kuko ari prostire agomba kugenda na Kagame ntabwo abazi icyo arimo gukora nawe ntabwo abyumva atameteza n'ibyo ashaka kuvuga wumva gusa n'umufana uri aho gusa uri inyuma y'agatsi
donc bwana Serge niyo mpamvu tugomba kuremeresia guverinoma yacu ya Congo yuko akazi iri gukora atari akazi koroshye kandi iri kugakora neza iriya killing machine bashyizeho na lying machine bashyizeho ya manipulation yo kubeshya abaturage niyo mashini guverinoma ya Felix Tshisekedi iri gushaka kwikaza donc n'abanyarwanda nabo bashyireho za mekanizme za systeme zishobora kujya zireponda ku ibintu nk'ibi ngibi d'une manière assez rapide kandi mugashyiraho na za systeme za communication abantu bashobora kugira yabya agera ku muntu wari we wese uvuye muri Australia ukagera muri Canada amakuru akamugira adamwende the 5-10 minutes do ukumva yuko iyo systeme igomba gukorwa kandi buri muntu wese akayi participa w'umunyarwanda ushaka amahoro iyo yari kote yaba ba journaliste n'uburyo babaye demasqué muri biri abakoraga
ya
ikindi rero bari yabaje guhura na M23 mugana Serge wibuke yuko hari igihe nigeze kubabwira yuko Angola nta kindi kintu zabwira Paul Kagame no kumubwira yuko aretira ingabo ze muri Congo nuko aretira ingabo ze muri Congo kandi agakora uko ashoboye kugira ngo gahunda ayirimo ayihagarika bariya rero bagiye guhura n'abarebera kubera ko nta yindi ishu ihari Bwana Serge nakusobanuye yuko nk'intambara ya 94 mu Rwanda ntabwo yari yarangira niyo mpamvu wumva u Rwanda kugeza n'ubu ngubu bakivuga aba FDLR niyo bataba hari iyo babonye kantu hariya hirya no hino bakikanga ngo FDLR kubera iki koko intambara arealite ntabwo yari yarangira intambara irangira avec les accords entre les belligérants irangira habaye les accords entre les belligérants bagasinya accord yuko habaye nuza cesser le feu kandi le deux forces bakumvikana kugira ngo amahoro agaruke oru mu Rwanda nihigeze haba ikintu nk'icyo ngicyo hagati ya FPR nabo yarwanaga nabo niyo abo yarwanaga nabo yarabatsinze apre haza iyo mishikirano yo kugira ngo habese self ntige ziba noneho muri zi demarche bari gukora hariya ikibumba bari kwa de demarche de sorte que même si c'est une rébellion yuko haba imishikirano kugira ngo les rebelles kuko uziko batagiye Nairobi uziko batagiye na Rwanda kugira les rebelles bemere yuko bagomba gushira hasi kare bagakurikiza ibyo bumvikanye na guverinoma ibyo ari kumvikana ntago tubize me ariko iriya ni processus normal yo kugira ngo umutekano ugaruke muri karakarere c'est-à-dire quoi abarebeli ni batabyemera intambara izagaruka kugeza igihe bakoresheje force bakabatsinda umwe akemera undi ariko bakageraho nanone bakicara bakumvikana bagasinyereza cordepe zira demarche ziri muri iyo cadre ntabwo ari negociation mais ni gusesa les hostilités ziri muri karakarere parce que guverinoma ya Kinshasa yavuze ngo nta kintu cyo kunegosia ni igiki Kinshasa izanegosia na M23 ni igiki M23 ishaka iki twarabisobanuye hano bihagije nta revendication
iri kugutsa mu ijambo revendication yawe urimo urayibona niyo tumaze amasaha abiri genocide irimo gukorerwa abatutsi muri Congo
nta genocide yigeze ikorerwa muri Congo y'abatutsi nta genocide izakorwa muri Congo y'abatutsi Kagame niwe uri responsable ya biriya biri kuba muri Congo kandi nimba hari umuntu wicishije kurusha abandi bose ni Kagame ubaze abatutsi bose bo muri Congo bazabikubwira nkubwiye ko kuva Kagame yafata ubutegetsi mu Rwanda kugeza amagingwa hamaze gupfa abatutsi bo muri Congo barusha uko babishwe n'indwara zose bava muri za Uvira bazamuka mu misozi bajya he malaria yabishe bamaze gupfa ari benshi kurushaho kandi bicijwe ninde bicijwe na FPR s'il vous plaît uzaba ufite amakuru akurediza ibyo ndi kuvuga azabe ngenza hangana nawe karakarere nikigeze kagira ibibazo nk'ibi dufite magingwa nikigeze kagira ibibazo kugeza igihe Paul Kagame abaye perezida mu Rwanda kandi namwe abanyarwanda mukajya mufata Paul Kagame nkaho ari ikintu gikomeye ari umuntu ntazi kuri mumufata kandi mufite ubushobozi bwo kugarura demokarasi mu gihugu cyanyu bwo kugarura amahoro mu gihugu cyanyu urumva ko niba hari abantu burya reka nshimire mukiza iyo umuntu yemeye ikosa burya aba ari umugabo iyo umuntu yemeye ikosa aba ari umugabo kandi aba azi ukuntu azagikemura bwana Serge ntiwibagirwe ibyo mukiza tubwiye Kagame bazamusubiza igisubizo ku kibazo yabazaniye hariya mu murenge
icyo nacyanditse ahantu ndakizi rwose kandi n'ejo yakoze pressure ati ndi hano kugeza igihe kaga wanyu azaba atagihari
no imye bwana Serge iyo umuntu yemeye ikosa aba ari umugabo abanyarwanda bari hano hanze nabo bari muri opposition bari hehe bemera amakosa yabo maze urebe ko ibintu bitazatungana nibaba abagabo dufite ikibazo hariya ikibazo ntabwo ari amoko ikibazo ni agatsiko kari ku butegetsi mu Rwanda na perezida Félix Tshisekedi yarabivuze kandi yabisobanuye neza ariko uzi umuntu umaze ku butegetsi akamara imyaka itatu yaracecetse agafata igihe kujya ngo yige ikibazo amenye n'ukuntu ashobora kugikemura akaza akavuga amagambo nk'ayo ngayo ntabwo ari amagambo aturutse ku munwa gusa ni amagambo aba aturutse kure surtout ku muntu umwe bwana Serge nta yindi nzira ihari atari kugenda kubwira M23 yuko igomba guhagarika ubwicanyi intambara iri guteza muri karakarire. Haindi muzo, haindi mwai. Donc, jewe ndi kubifata gurcho, muri yo demarche, na eventu. Awiri. Na bubu mbe yuko, na ntambara bashobora kugwana. Ubu ngubu muri Kongo ngo bayitsinde. Niba bafatana, bafatanya n'u Rwanda, DR turabizi ko ni FPR/M23. Bakora ko bashobora kugira amahoro agaruke mu karere. Bareke kurwana, bareke kwica abaturage. Na indi nzira bashobora kuzanyuramo niyo ngiyo swat amahoro cyangwa se bakazaba eradike complètement efface nuko mbibona bwana Serge murakoze
urakoze cyane Barake nubwo nyine turi ku musozo ariko nejo tuzakomeza kuko ndagira ngo ejo wena nzaba mfite amakuru atandukanye nibirimo kuva muri iyi nama ya US Africa Leaders Summit kubera ko hari byinshi abantu bashaka kutubabwira ariko bitarasohoka cyangwa bitarandikwa bakwihangana rero radita uko turi mistano mu kimwe to turi hano nta kintu dusiga inyuma ko tutagifite ariko tugifite turakibazanira tuzabigarukaho mu kiza kingungwa uranyumva
ya sinzi ko munyumva ngana seje
kumva turakwihanganira rwose akabazo kawe ndumva twakwihanganira tugasoza n'izi nyingo eshatu iyi nama ya US Africa Leaders Summit Fari Ipupa na Kofioro Mide na bo batanze message zabo navugaga ko Fari hano Washington nawe yabigarutseho kandi fatse akaba ari mu manama menshi ku bya diplomasi kwa tuvuze kuri inama yahuje iriya brigade nayo 23 hari ya ikibumba niba ari cyo babivugaho magambo y'inye cyamuri ryanye
murakoze Serge twagize akabazo ka kizuma byadutengushe muzukuri turabashimiye kuzo mukomeza kudutumira kugira ngo tuganire twebwe ntituzatezuka kuzo twihaye turacabirimo kuzageza ikibazo gikemutse nkuko twabivuze ejo hashize n'uyu munsi turaca bivuga uko bimeze amakosa yo yarabaye nkuko twari tuyavuze ariko kandi dushaka kugira ngo azarangire perezida wacu turamushimira kuba yarahagurutse kandi akamenya yamenye bazabumva bino biganiro byacu bwana Serge tufite inshuti z'abakongomani jewe hari abambasaderi tuvugana nabo hari abategetsi b'igihugu cyacu tuvugana nabo benshi cyane kandi twahagurutse kugira ngo turebe ko hari icyo turamira nubwo abantu twahuye na opposition nyinshi y'abantu bacu ariko bamaze kumva twarabivuze turabisobanura Martin Luther King yavugiye uburenganzira bw'abirabura hano muri Amerika ubutegetsi Obama aza ubutegetsi umwirabura atwara Amerika natwe hari abantu bacu b'abanyamurenge benshi bavugiye Kongo bari abarurerwa ariko ndizera ko nabikubwiye ko mu myaka umunani iri imbere ubundi navuze nabivuze ari icumi uyimaze kuba ibirikiyeho umunani nziyamamaza kuyobora ko narabivuze inshuro nyinshi tuzaba turi kumwe kuko mu by'ukuri iyo ufite gahunda runaka ushaka kugera ku kintu namenye ibibazo igihugu gifite amakonesanse si hano muri Amerika rwose turahari hari abantu benshi bavuga bati ese uzagiriya mu bibazo bya Kongo ariko nkabyiyumvamo ya nkoko nakunze kuvuga rusake nako navuga ngo inkoko ngo yamwoye amazi igaramye ngo reka ikibi kimenywe na bose twamenye amakuru y'umutegetsi wanyu ko yatwishe rubozo ariko kandi ikindi ndangiza kuri iyo pointi nari mvuze nuko rusake barayibajije batese kubera kubika saa kenda ugasakuriza abantu ati nibintu niyumvamo niza nibiza biraza nta bipanze kabona birabaye rero mu byukuri dufite ubuzima muri Amerika tukorera amafaranga twahawe umugisha ariko nananiwe kureka bino bintu bimbamo rero mu minsi iri imbere iyo myaka umunani nkubwiriye niyo dushaka kugira ngo natwe duhindure amateka Imana izabidufashamo urabizi ko bwana president umupasiteri ariko ndashaka kugira ngo mbwire abantu bose Kagame uriya wanyu watwishiye imyaka yose atubeshya ngo aradukunda ntacyo azatugezaho nta na kimwe ariko igihe ciwe ni iki ngiki turimo turamubwira tumubwira ngo tukananirwa kubireka benshi baratubwiye abo tuvukana bati ibi bintu wabivuyemo ukabireka nuko turananirwa ariko rero biriya leta ya Congo yacu arizo ndangirizaho kise agerageza ni ukugira ngo agoragoze arebe ko ibitamuturukaho ariko nanone biranga bizanga ngo bibisogo niko iwacu babivuga ngo urabigerageza kubikora neza ngo bikanga bikaba bya bindi Kagame akomeza gukora biriya ariko Tshisekedi akamwereka ko ari umwana mwiza akagoragoza akabagarira yose ntazirizera n'ibibarumba ariko Kagame akakomeza kumuprova le contraire yamara rero kuzogeza neza neza amwinjije ahantu atabasha kwikura icyo nicyo ni ukubwira n'iriya mishikirano ni ukubwira Tshisekedi ni umwana mwiza sosiyale ukunda abanyekongo ariko Kagame ntabakunda akunda abanyarwanda ahubwo abashyira mu kibazo arabica kuva kera plani ziwe turazizi none se izo z'imishikirano ni ukugerageza ngo Tshisekedi arebe ko hari icyavuka hari we zibuze ko hari ikintu cyohinduka ariko rero biriya byose natabikora neza ngo abyifatemo neza Kagame bizamuhinduka abanyarwanda n'abanyarwanda buriya kantubwira ngo baracecetse n'ubwo tubagaya tukavuga ngo barafashwe ariko hari igihe bazahaguruka nibo bazahinduka Kagame bazamuhinduka kandi guhinduka kwabo kuzaba gukomeye muzabibona mwese naho twe abanyamurenge twebwe hari ibyo twakoze z'amakosa n'indi vuze ariko Imana izadufasha tugere ku rwego narababwiye ngo ikibazo cy'Syria sinshaka kubwira Barake ngubwo atari umunyamurenge ikibazo cy'iwacu ni twebwe tuzagikemura abanyamurenge kuko nitwe twapfuye cyane Kagame yaratwishe amatwica nubu arimo aricuza yaravuze ati se niko nisha abanyamurenge sinzabagarukaho gute nongere ngira ubumwe nabo nizo zamunaniye kubimenya azarinda apfa neza 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 duhaye tubireba murakoze
urakoze cyane Kizaki Ngungwa kandi muri byose biraneza kubana nawe kandi impanuro yawe iranumvikana nimwe rero tuzabigarukaho mu biganiro biri imbere kuko ntabwo tuba dushoje ariko tuba dufite nayo kuruhuka kugira ngo tuzagaruke ejo dufite izindi ngingo twago mwakoze cyane rero kubana natwe kuri mugoroba Shinga nagira ngo nawe kuri izi ngingo eshatu twatuvuzeho niba ariyumva wavugaho wikomozeho dutandukane iyirebana n'izi nama zirimo kubera hano Washington DC faca arimo arakora diplomasi ku rwego rwose rw'intambara ku buryo hari n'abahozi bandika bati ni ukureba neza niba badaterana amabokisi we na Kaga ariko si Kaga yapima kwegera Faci nk'uko mwambwiye ko ari umubokiseri Baraka niwe wabimbwiye ati ese mbokiseri yamukubita icyo bita nokawuti akabita amurangiza ibindi ni ibi birebana n'iyi brigade yahuye na M23 bamwe bati se byaba ari dialogue M23 iratubwira ngo hari itangazo izaduha turabitegereje rwose nanjye abaribona mbere mumbwire icyemezo M23 bwandika ko yavuze yuko hari communique igomba gusohora ndetse inavuga ko ari indi nama ishobora kuzaba Shinga wowe na wagira icyo ubivugaho mu magambo arambuye ahirinye atari maremare kumbere ko dutandukana
so urakoze Serge ndavuga amagambo make cyane ndashimira uyu muvandimwe wanyu bise izina giwe
tariki mu Jacques Balake umukongomani mwene wanyu Jacques Balake
Balake ndamusuhuje yambu cyane nibwo bwa mbere mvuye nawe mu kiganiro yavuze namutegereye mfata umwanya ndamutegera
bigaragara ko watinze kumva radita kuko Balake tumaranye imyaka myinshi nta muntu utamuzi worldwide
ndashoboka so namutegereye mu bintu yagiye asobanura na buriya ari ikintu kiba muri nje iyo umuntu yamvuga ibintu sinjya nkunda kongera kandi gutinda kandi kubera umwanya w'iki gihugu nta mpamvu yo gusubira mu byo umuntu yavuze gusa ndagaruka kandi yavuze ijambo ryiza aravuga ngo ntabwo M23 izatsindira iyo ntambara niko biri yavuze ukuri nibi uvuga byiriya uriya ni umukino ni ibintu kuba leta ya Kongo itarabitangaza M23 ikabitangaza ni za propaganda za M23 ariko uko biri kose tubihanga amaso ariko igihari cyo umukino uhari abakongomani twebwe twarawumenye perezida w'igihugu cyacu yarabirangije byose yarabivuze yavuze umwanzuro ibindi byose ni amapropaganda murakoze bwana Serge tuzakomeza ubutaha
murakoze cyane Shinga arakoze cyane Comrade Balake arakoze cyane Comrade Kingungwa mwakoze cyane mwese twabanye Komanda François kubanyarikiraga batarihe uyu munsi ntabwo yabonetse ni amakarita ariko abahari buriya nawe wendejo yazashaka akanya tukabana namwe mwese mudukurikira hano kuri social media narabivuze nti mwese mwaza mukadusimbura natwe tukaruhuka mugatanga ikiganiro ntawe nkumira ahangaha rwose bantu muri muri chat room hano mwese barambabwira nti nimuve muri chat room muzangana namwe mufate ijambo muyobore ikiganiro rwose nabere ukuntu bikorwa raditaka n'abanyarwanda ni iy'abanyafurika nta muntu duheza as long as igihe cyose waba ukiri imbere neza ikiremwa muntu ntawe usesereza ntawe ukumira ntawe ushinja tukaganira nk'ikiremwa muntu kugira ngo dushake igisubizo muve muri chat room benshi ahangaha ndashimira Shinga rwose kuko ni umunsi wa kabiri tubanye ejo mwanabonye yuko hari n'abandi benshi butakuza ariko bisaba yuko tubabwira amasaha dutangirira igihe tuganirira topic nakunze ukuntu Kingungwa rwose afite indeterminasiyo yo kugira no muri bene akababwira ati muri mu biki ubu buyobe murimo muzavuva mu ryari aba ni abakongomani bagenzi bacu ariko se twa abanyarwanda bene wacu bari hehe abanyarwanda abakwandikira ati mumaze imyaka muvuga ariko Kagame muvuga muzakomeza muvuga ku maradiyo gusa hari abambwira ati Serge tumaranye imyaka 12 11 kuri radiyo yes turayimaranye ariko ndabaza ni effort yawe ni iyihe agatonya nk'akawe ni akahe usibye kuvuga gusa ngo turabanye iyo myaka yose yes kandi ndabyemera ko tubanye ariko se aba bavandimwe bacu bakongomani Hashinga aravuga ati uwo muvandimwe ninde ni Balake ntabwo baremuza ariko biraneje kuba nanjye nje uyu munsi wowe uri he nk'umunyarwanda turavuga ibibazo by'abakongomani tukavuga ibibazo abarundi bagiye tutanavuga nabo kuko nabo twarabavugiye igihe kirekire abagande wowe nk'umunyarwanda uhora uvuga ngo utegereje gusa ngo bazakubohora effort yawe ni iyihe mu gutanga na NCR wenda ya contribution yawe usibye gusa ngo responsibility yawe ni ugukurikira hari abanyarwanda devoire ni ugutega amatwi tugeze hano tuvuga ngo abanyarwanda bakeneye bandabaga kuko abagabo bashize ese tugeze hano twihebye tuvuga ngo abatabazi bazaturuka ahandi kuko twe tutagifite ubushobozi banyarwanda banyarwandakazi nshuti zaraditahuka reka mwese mbashimire kuri mugoroba mbabwire yuko nubwo mbavuze ayo magambo nk'ayo si ukubanenga ahubwo kugira ngo mwikurugutire mu matwi abumva hari icyo basabwa bagikore abumva hari inshingano bakora bazikore ariko nanone igihugu gikenera abagabo igihugu kigakenera abantu bakitangira igihugu kigakenera abantu bahaguruka bakajya ku itabaro ntabwo igihugu kigizwe n'abantu kuko bahari gusa bihishe somewhere bavuga ngo bazatorwa n'abandi kubaba basabwa n'ihuriro nyarwanda umwanya n'uyu ndahari abayobozi turabafite mu bihugu bitandukanye hirya no hino nta muntu n'umwe mwifuje ko twabagezaho ngo munage kumugeraho cyane cyane bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda abari mu twandikira bashize amanga bakavuga bati turiteguye igihe cyose mwatubwira muti twakorana ibihe twabafatanya namwe ari ugasanga umuntu uri mu mahanga arambwira ati ngeshijwe gutega amatwi nta kindi navuga ikintu cy'ubwoba rero tugomba kukikuramo niyo mpamvu ngira ngo nshimire abagenzi bacu bo muri Congo mpereye kuri Baraka n'imyaka tumaranye komanda Francois sinavuga ibyo mushimira bagenzi banjye bandi tubana muri Rwanda n'ibyo ni ibisanzwe ariko abakongomani cyane cyane aba banyamurenge tugomba no kwinjira no mu banyamasisi bakiri mu buyobe bw'agatsiko barahari abanyamasisi baracyafite resistance tugomba kwinjirayo tutabacira urubanza ahubwo tubereka evidence ibimenyetso by'uburyo Kagame akoresha abantu mu nyungu za Kagame banyarwanda banyarwanda kazi zose tuzabyitahuka mwakoze mwese kuba twabanye kuri mugoroba mureke dusoze hanga kuri mugoroba Bisamaza Jean Paul ndagushimiye Bufundu TV imitima myinshi utanga isimu layike uhora mu rukundo cyane kuko utanga love nyinshi Nestor wakoze cyane Jean d'Arc wari yoro thank you so much Kagoma Arias hanya ni Kagoma Egre yes Mombasa Kisumu mwese mwakoze Mombasa Kisumu n'abandi Nestor naramuvuze Esidras wakoze cyane kubana natwe kuri mugoroba Jean d'Arc wari yoro nari nakuvuze wakoze Bufundu we nitwibanire ni membership muri mugoroba abari hano tuba turi kumwe aha uwitwa Aminos Ali ikaze rwose izina ntabwo narindirutse ariko narindizi nimo nareba ko nabona amazina make y'abantu baje kuri mugoroba wa Mungu Jove we tumaranye imyaka myinshi wakoze cyane abandi navuga nimo ndashaka abantu bashyashya wenda baje kuri mugoroba ntabonye mwese hari uwanditse atari kuserge kuki utajyubwira abantu gukanda like kuri radio njye nta muntu mpenda yenda ibyo nkora ntabwo mbisabira kuko abantu babirayikinga icy'ingenzi nuko babitega amatwi kuvuga ngo nzajya bege ngo mukore like rwose wabikora ubishatse utabikora ntacyo bihindura kuri njyewe kubera ko ntabwo nkora ibintu ko nabonye like nyinshi nkora ibintu kuko ni determination nk'uko Kingwa bivuze nk'uko Barack tumaranye imyaka nk'uko François dukorana nk'uko Ali bayipima Shakespeare Chantal Kabagema n'abandi bayobozi tubana hari ibintu abantu bakubaza ukabura igisubizo hari indi nkuru hano bambaje bati kutavuga kuri Gakire Gakire rwose mumbabarize ntacyo mbivugaho abaturanye nawe bazabivuga niba bishaka ishyaka cyangwa aho yabaga bazabyivugira bati wakoze itangazo umurangije nibyo narabikoze ko nabisabwe na komunote ariko ibya Gakire mumbabarize simbyinjiremo buriya mfite imirongo ngeraho na priorite zanjye amakuru muyakurikira ahandi ku byo barimo kuvuga ariko njyewe mfite ibyo nemera nkoreramo ngenderaho ubwo wenda abazifuza ko tubiganiraho yaba abaturanyi be barahari muri Buffalo muri New York kuko nzi byinshi ariko ndumva ntacyo bimfasha no kuri politike yacu ntacyo byungura ku byo abanyarwanda barimo uyu munsi kuko ndabyanditse kuki utabivuga kandi warafashe umwanya kumutabariza nibyo ariko munyemerere ngume muri iyi mirongo kuko mvuga ibintu mbona bifitiye inyungu abanyarwanda ariko hari ibindi mbona nkavuga ni ibi bifite igihe cyabyo kuko nta makuru bifitiye kandi wanareba uko bimeze ugasanga ahubwo bitewe n'icyo mu kirenge bitewe n'uko abantu bavuga ibintu batazi twaberekera igihe cyabyo rero wenda abantu bakazabivuga bibaye ngombwa ariko ba nyir'ubwite bibaye ngombwa ko babyivugira cyangwa abo bakoranye bakabyivugira naho njyewe rero ahangaha ndaguma mirongo migari rwose kuko hari ibintu bimwe udapfa kwinjiramo kubera ko biba bigaragara ko harimo ibintu bitari clear bitari ibintu by'abasirimu twabyihorera rero bitewe n'uko ntacyo bifasha opposition nyarwanda mwakoze mwese twabanye umugora mwiza abandi umunsi mwiza turakunda kuri raditanguka mwese murabona agaciro nawe
ageze kuzana imitu kama Rwanda yaba muye kwato ruhiga na hirya kwezi wino mfatanye na wabitawaro
Umuhutu mutu mutu kutu sena vita mwetu